Warumba mwes borders, katujing hui kujindi, notuwa mpairo, ndalibu ziana, urojis inkumbizyo sulmasigu, nga, watambiga imanza ago awam, mwami, ndime, lino atu watami mtuesu.
Our Heavenly Father,
Tato wesu wago juru, mwri, mwtu mwa wimbo oro, mwami, ndashoma, nga, kwa ye azia, yasindi ezio, uzunguru ganyiga, ndagarungwa oro, mishobo, minji, maningi. Mwami ndashoma, woshoma buyo, ili utada tuwagomba uti, yoba windiga gulushomo, lindiswe, sunumasigu, agubaga simpe, awe uti, warushomo, ili upati mulindwe sunumasigu. Ili ulino tuwagombera mbungano e inini, mwemberi wayo, mwesu wesu fura, mlanda wago, mwesu, ngotu jisiga nzamwe ni mugati. Ye tuwagombera mwashi, uyu, babere sibagwe oguno, mama daigwana, bashomesi, abonse, banjira, umilango ei, iremegwa. Wagomba, mwami, jinori inganda ya mumuni, uli Jesu Kristo. Longeza abonse bagwe suga, utauga abo, baligo oguno, sumasu, abo, banjira aguswa antomwe andiswe, mwendo ronsu, wagomba, tata iguti, ulabalerega. Yagu hulisia. Elu tuwalomba sunumasu, utirwa igumbi wabushibwago alindiswe, tulumbide mwami, tuligumulide. Tulimukubula jagu sumana, kambo tuliwano, mukwa iliankondo, mwami, ogomisezo, hoibamga. Elu tuwalomba tatu uti, ulati umya umya, jagu sumana na antomwe, mwabushibwago. Ulajita unjilogo, ulindiswe. Tulize kuti, ule andiswe, ulitondezi yabuyo, iluwago, utinkoli, mwami, hao, ilati umya umya, kuyabuya. Woponya wabagwazi, abapengede, wukuna abaswegede, woyumya, basyumpedwe, kujana bremu, uliluwago, kwa jiromba, musina ya Yesu, amen. Inga mwakala. Ndashoma wakari Davida wakati ndaga kumana jindi nibaganda ambira uti katuya kunganda ya mwami Bili wati kaindika inda wati saa toli mkubanga wakata la tata nati ii ndagalika tede mkumi bwangu ndaga babobo ya kuti ndaga kuzibira ndatalika kuyaya ndia bujembala luko ndede kubanga nkuje sianini pao mtu mwa bora ambari utanda miaga ya kukomena ili magumi rusere Na magumi alifuga, ya pajisi igusuga choveni, utandila kukomena, zindi chobiro, kulindime, nyomulizi, ndaye, ma, nafansone kuli wangu. Guzo ya kujikombero kumunzi, uliva na bugetene, gauba oba baga indi, divasina alia kidi, basile mugila ogia igusua kwa Ohio, dino bobiro babo, igabo tu omuya, magumi osanwe, na magumi alirusele. Ilu baga jembalo logusira, kawajikonji unjila mamungano, kambo abo, bajijisi, Maju agu wene. Pele samulizi, choba jita, mutandea tepu aimwe, oimwe nagasi muba wa mnini, wakayobura mali agwe, agula tepu rekoda. Eyo ulabweza tepu, ndamutumina matepu. Eyo ulabweza matepu aya, kabela, launka kuzibadela, onse ogo, wagonja, ikubika ei tepu rekoda. Walo amurumi wagwe. Waka indi, gaba alisia matepu. Ino mpao, na mtumina jigata jipatia, jatu sila, tomi pairo, oto, tuwekombe, elio rumu, musi indi zimui, mwesuwiri, ndamani mwatu sila, tomi pairo, alubo. Ino mpao jindi indabona, nda wanjira, mumungano, masusu, machonto, ajis ingwi, jirembo, jineni, awalo, mulomba na mubaba. Igutandula miaga, yonena, yosanwe, yaga inda, jindi, negari u, ndizina nzi, yabusena ogia, muahayo. Ogo, kwa baba a muswangano oyo, waba iminisi amwaga, rabuita kuti, chata kwa, pere ndaruba lino, uli ama sena aria, pendisi nanzi i, ilia dolopo, sekonji, uli baruga. Pendisi nanzi, ilia dolopo, sekonji, wubu ibaruga. Lino, mbobu bete, uli monsi ilobo, lino, mtu umwe wati, kuinda, moonya mumiamu, elio, uli monsi ku Franklin, ii, mbobo, moonya mu, Dashoma, li agatika Franklin, Middletown, bobo, bombo, abobo, bombo, Middletown, wesela uri ya mulonga, abobo, kumasina au kuchatakwa, omya, bobo, mwa basketball party, wesena wa misobano, obuya. Eyo mwesu o, laga, baziba kwa miyaga, alimui mwesu kidi, mwaba waka hindi, mwabedi, o, liyela kuti ujisi miyaga ili magumi, alirusele, jindi, niwaga mutola, gobuya, kabela, ama dogetela, Baga jana kuti maprostate agwe agasandu kwa kuba marinensi. Edi ya bobo eji igoto jaga musamba ilanchobeni. ibamba kuti ndichakapandula popo chindi ndikakamuchala va iwakali kuyandika kuphandula wakomerere maningi tikuchemba mwabona ikati takuwenzera yauyita pe vakaleta mwa mwana mu baba kumunzi elyo kuphandula chiyumu kumunthu wa miyaka ili makumi ali usere yakungomena alimi wakali kulema ipoyo ikutandira ndayera maphaundi atasiye kumwanda avawo pamka akedi ndakatumina kumusanza akazwa kusika kumwi mwesipidi wakali kukwa elyo ngati uyanda kukupona mwesi branham watana ngatana kunka bili amepo wakanyona ijisi mulumbe ikusiri womwe ikuthandira 10 okoloko wakathalika yifumo yithopera kuthandira 4 kapera akalanga kuyeseni ikuzwa ikuthopera lakerete ikuzwa alipo elyo wakati zaphaule mathaya uzwa moto kala wesu ikusika kuthala okuya imulo mwana mupauma wakaindi amthola ikuthala jindi nayikasika okuya elyo wakachisikire mbo amakuko akwe yakhete alya mbulisikale yakachita chinthu chomwe kuli ndime lero jindi nayikachokera kumlanga wakalangalanga wakali mulindu umbi imichembere wakakhete alya gali umwi kumamembera ambuka yakwe muzidaka nayakali kukambauka mumarundu jirundu yamalasha mu Kentucky okonkhwa kali iwashira masenti ali 10 awosamwe ipuzwa pomwe ikuti athume mulumi wakwe kuya kumasena kuyokambauka makani mapoto eyo yakali kuthandira miyaka ili 10 khethana kuziyalwa yakambauka mulumbe eli wakalangalanga nkhapera wakaita kanyina kulu elyo walo miyaka ili makumi ali usere yakukomena eyo wakali kuyindirira kumakumi alifuka iyapopo wakati banene mboneka uthupa mbulichanda ndakayeya eyo ndiye njira ya mukuthausi ikulanga imbunga yakwe ikalede kakhete alya kafuka banene mboneka kuthupa mbulichanda nya ili wakachepuka kulanga konse wakati mwesi branham ndakati iye mukasikwire wakati ndiyera kuti ndalipo lampa usikira ulatuma nkhalaki yangu munserero ngati ndiya kuchulu chifumo chino elyo ndakati chipothuloko mukasikwidi ndakati iyo ndiye njira yakulimwa lero muchisikwiri mubauma wakaindi mangaye pamuzi omuno nya ndizi unyi wanu muli basi apopo wakati wakati pere mukasikwiri zathu eyi kuteleza inga waphonya ta lino ikati ninthoveni inga wachita lero wakati kulemu kuliteza wakati ikuti na kuyanda undiphonya ngati ndilipambiride kupereka alipo ndakayeya miyaka ili makumi alusere yakukomena ndakathalika kufukama mphawu wakasika chilingano chakali nchicho kuyinde mazuwa opero akamuchosa okuya muchibhadhera ndalombe ipakwe ndakali mumpi yabasilikali okuya mudholopo ivakachiwisa vakamuchosa kuti dokotha eyo dokothera wakakwasa imuthwe wakwe wati omunthu thauweyo imukondo wachecho nchekonja ikujana ali onse lino ndayambire kano kako ino mphawo wakali kuthandira mwaya ulachibhadhera ikaphirwa nchopeni a tape recorder yakwe mphawoyu wakasika ikali ziyamulombe elyo wakhala ikokuyaku elyo khoonya okuya munsi ya chatakwa akokuya lino wewathalikakuyo zinamathizo chili chiropa muli mbuthu kachitha imakhalo ambulano ali chiropa wanithumina ikusiku mwi wakati oyandi kuti ne chisimali wakati ingamasimphe neselemukira oko ndakati wachiropa mukakhidi ikusina kwako kulalindira yepo atha pamusika kunserero wakati longeze kumoyo wako moneni lino chindipamba uyo kulimwa ikapo tinthopeni nyomolezi khambo alandiyumyaumya mumiyaka yakukomena ili makumi osamwe na makumi ali usere achisamba omwe nkhapera kuchiyapuya paomepo khethongoka awa mmakumi osanwe awothatwe apopo ma chindipamba kulimwa ikuba achamba tuchese kunji iloko kwambaula ankhamumbothu bobu yakukananina pa inga wakhala awa wachisera chakusiku nchohyo pere mwerete ikuya kukwiya kwa musono ifumo lino mwerete wamasimphe kuchitha checho yomwe yeye yakamba lyonse nthiwi nchopeni ikuthuma iwana panu kukwiya kwa musondo mutha noyiji echo chililupide pamupathola yonse mwaona yonse kamwinkha apo wa alimwe apopo lino oko kuseni apopo lino ikuti na mwaerera kuthaintha kuwintchito kuwumwa ikuwa andiswe akukomba andiswe omwi pombe mwerede kuthaintha kuwintchito okulikapotu ikamusumana nabuyo nthaintha kuwintchito pere muthakakwiri ikuya kumungano muthakakwiri kuya kumungano ndekamu maningi kukakirwa kuya kumungano pere kuti na mwainkha kuwintchito zindi zimwi echo tajiga nyonganyi lino nkhambo ntchito eyo nchimkhwa ibuyo iyanu ya mazuwa onse limi nyebo mwami wakasomeza ndikuphayeyo abobo phere eji mwete kuba masimphe ibora kumbungano nyomwe bona ndiye kuti junga ifumo inoli amukesu umbi mubotu omuno mudoropo pensezi isinaliyakwe mbolebete lino ndiye kuti litegwa mbungano yabapostolo na mbungano yabapostolo mubwini inga kemuzi mukesu sinaliyakwe dali apepa peta kandimuzi na mukesu uli kuti kuyindi eji pawajunza masiku ikutala tsengwa imukesu mesias mbungano ina Mexico chamba mbubo tango ngwe wakabweza ibusena kwa mwesu kasia gindi na kaswawa chivotu tojirika potulogo iwamba ndijisika kwa roo wakuno gindi jimwe jainda ikuswa kumwana wakwe musimbi utala mwesu kasia utala mu California ujiji atiride mbubo ndiru mbideka pati eri undakabona mwesu amijisi kasia gindi negali usanijos ndashoma amukesu bodas kuthala okuya kayithabuyo kapotu ikarumi masiku ikuthala okuya umbungano enini ina Mexico zenangwa ikunji maningi kwa Gloria Dois mubumi kwangu bonse ikarumi eyo Gloria Dios ma warumbwa amukesu Williams yo nchibotu yuno zili mnyanda ili kumi sanwe useni mumbungano eyi iwamba bantu bonse basika okuya ulina tunauka lino indira aning nchibotu ndajenjera ujatikizia jejo ndajita intuimwe jirubide kwa kuti pepe usinisia gonse kujanwa kubulizi kwa nchitwe yako mwabona muta lino ilikapotu yesu ndajana kutiba mwona tente lakali kunselo awa usilistin ahensho na obo mboka pete jindi nega njira okuno mwari sona utandira miaka ili magumi otatwe ayusanwe yaka hindi mukwa kwa wakari watombe ndaka unka kusana wakari tenkabera wakari 16 henshaw nakara okuya abantu bamwi Francisco alimu ilino inga bobu ziba ibusana ikuchi mbobu nebuba asina yaka jincha yaguchi litegwa bake road lino eri o nzira isintu mbozi jincha pere leza tajiti ila babo ndakari ibu uya akubona imwesu kajisi imuswangan watente mwesu umui ovya ujisi itente utala ndaka unka kusena yobona kutina ndakari ikuonja umubona pe te kamu bona ali onsi imuambira kuti tetu wakari wakunu mumusu ndano kulingwe pere ulibantu ibanji maningi okuno ndaye ya jacksul ejinga yabota ulindinywe nobantu ba methodist indeka sika okuno linu wakari ku Madisoni Square Garden yaki wali okuno iku ku jikoloji pati eryo ndakamutumina ye ndakati mukesu jack wakati ee ta oyu mukesu branham ndakati ee ndakati ndakunjira nchonzo awa ali ndiwe eryo wakati pepe ngati pepe nda karisya inchobeni ikunjira mujindi jako eyo ndakati ndarubira mukesu jack ndakati teji wakati ngati eyo jilikakutu mukesu branham ngati bakali bwanda ibuyo ikuti ndikarisye ndakati nkamu yangu ayiko kupenja okuya nokuma jaki ndakati nkambo bonji ibangu bonse bapende koste wakati nkambo ibangu mbabede abalo ndakati nya ba wati masimpe wakati ndimuna pende koste ndakati ilino chikotu utalegeli bo iuzwa bobo nwesi nyomolizi elio wa Methodist awalo wakati ntanisigwa muru nyomulizi ewe wakati mwesu branamu tato zi obo obo imuna pentecost mwabede nakati ndiye bobo kati ngu orthodox methodist ogo utandira kudulama orthodox methodist mbambubo utinambungano ya methodist yakasumana na amurumbe wayo nyaka njira mu pentecost nchoveni imbungano ini yakajita takwe kukausya ikakungwe ikaku lino mukesu mwabona kambo pentekosto kakali ikakunga yakasola ikujithapoko phe masimphe lakatiwa mulinjiyo mwabona lwalo ndojitiko inya pentekoste ndyakatholika na bajuda na uli onse ujana pentekoste lwalo ndojitiko ikutali ikakunga ero tinakuti na umwe ujisi baibele yakwe lijolijwe na lijalijwe oyo uyanda ikubala andime majimashonto ndayanda kubala iju sata mujiti nkamba walo ejo chekonjo iwamba inga jagagiwa kambo ndeli mutu ejo nchamba tajikonji ukagiwa mwabona majuru anyiga siyoloba pere ichi yangu tarikagagiri oh sa eyo tayeyibwa tulogo ebiryabwe taligagagibwe ino nkintu yabulemu mbwajibedi ekibiryabwe taligagirwe lino atubala esunumasiuguzwa akukusya eyinini iguzwa buli nkijo eyo keyakukwesa ilikuba ibalo na imwami wayanda yiri mu bbugu lya Amosi yisinsime lya Amosi eri wakapona kutandira myaka irijiroba ndyeya kuti itandira ikumyanda irijiroba amakumi ari lusere arijiroba yakutaninga ikubo ibora iwa Kristo atujule kuchipati 3 ya Amosi ijuli ya mwami gwinda kuli Amosi alimwi nda ndamuyanda munthu oyu wakalanganisigwa ikwa umwi wapasinsimaneni pere nchobeni wakajisi ejwi ya mwami amuhwe erijwi imwami ngiyakanana ikuluxandinywe no bana ba Israeli ikuluxa imuwashi onse wakakusya ikuswa mujisi ja Igepita ikwamba nyebo amuneke mbega siba nyonse niwasi yanyiga kigago ndomusubula kambo gamulandu wanu onse sabo biro balakonja kwenda anthu omwe titakuti basuminana samula kuinga huruma muchokwe bakulithakwe iyili sakana kamola kuinga abwira ikuswa mubulyango ibwako ikuti na teka jatha chimwe saka ine inga kawitha akakole balanyiga awo athakwe zikukatheya zena umwe inga wananthula ikakole ikuswa ani akutha jatha imwepe samwembo yolira mmunzi nkhapera ibanthu ngabathayowi zena uyoba ibubi mumunzi nkhapera imwami thabu jitha nichobeni mwami takachiti chinthu pere yoyivunona maseseke akwe kubalanda bakwe basesimi imulafu ahuruma ngunothayowi imwamilesa akanana nguni ukonja chitha kusinsima akuya kuti mwami aungise zungeso zyakwe kumachwi aya yeda kutumesa akwe imachonto akasumana muli isuba lipya muli kabala ifumo ejo akubala ma achilosi jakwe jankhwi amasusu akwe muli mbwakathantha chilundu kunyika ya samariya akulanga konse kumunzi zisana zyakwe zyakali yayonse mubwini imathende akwe gazi jalusuko thakali ikwepe kaloko pere wakachisi mbobwapo mwamba imwami wa bantu obo mbobwindene sunu abufangeli wasya sunu ino mubambe bwandeni kuli mbotujisi winda nguwe oyu muno mwana muneni thakwe umbi chitha Amosi musisimu wakasimphe iwa mwami yajisi ijwi ya mwami ya njalani eyo abubi oyu muthu muneni uthayo wakasinsima mumasuba a Jeroboamu wabiri Jeroboamu wakali musongo musongoloko muphamphu pere wakali simithuni alimi Jeroboamu wakasolola bwami iwakwe uzenithu yabo pere wakali mumithuni wakachichitha munzira irobite pere bwami bwakali sumphukide kunsi ya Jeroboamu alimi kanji lusumphuko luyetcha chibi ibanthu bangi balanga kulusumphuko muli izilongezyo inga bwaba ikuti na twakonja kulujatha kapotho pere kanji lusololera kuchibi kusamphawulaleza ibwami bwakali kukhwekhwema mubusuwa bwakwe alimi banthu bakaphanga aperekeramwe amasi onse akamusungulikite alimi obo Israeli bwayakale kunjira mujibi yiyoosya yakaswa kulilesa yakaswa mmulawo yakwe ameta yakwe kabela yakaleya ikumaninina mukulilemeka kubi ivenaka zibakali kuyenda mutugwagwa muzisani zyabo zibotho ziterete ivamaharu mikapenda konse ngaba omanjuka akunywa imabhaa kuli amikwakwa mipati inga kwajiita sinikuti ibusena wakulisangabalisya anthangalala mumunzi ijibi jakasampaula kumulimo gajiletepuyo anthangalala ibusena bubotu jilawo mipha jaba zikwepela zilengwaleza nkhapela yakakhala anthangalala njibi te jakathaphethu alimbi ikuswa kucikambaukiro jakaliyapo jithika ibuyo ali onse ero jindi jisinsime eji njakayithuka jakaliponeka muli kuti inga nijata njakapaje nthu jitholera kukonzya kucithika lyonse kuyenderana kuli ejo uyimusinsimi chakapahambira jehova iji nthu jitholerera jakali kukonzya kucithika kulimbapo kuswa kunzira njakakasinganya nzyalani eyo pere nekwakopo mu myaka ili makumi asanwe ibwamini kwapo bwakazimasi kwa jakumanira anyika leza unakana nachwi chakwe alimwe chwi lyaleza lili muli mbuto ilo jindi lyamiswa jindi oyo musinsini abohola achwi yamwami akwamba machwi ayo akajitha ikucithika nakali machwi aleza jindi ipfi yamwami lyananikwa alimi ndi chwi lyamwami liyede kuthola ibusena iwalyo mujindi yerete yalyo twakunza kulibona ikwamana ziulu yamyaka ithola ibusena iwalyonso liyede kuchichita nkhambo ndi chwi lyamwami alimi thatikonzi kulova omwe wakali kukanana kusuwa mumwe kuli ndime akuti mathalikiro alilobide alimi mazuwa ali samomu akulenga ayo ngakati ndakati mathalikiro 1 kusika mathalikiro 2 nchinthu yande kumaninina jipati 1 ya mathalikiro jamba kuti kumathalikiro leza wakalenga machulu anyika kwamana nzira mbwakachichita alimi ijindi na yakachichita jili kuli nguwe paonyika teyakachisiyimo akubula zinthu mphawo wakathalika muzuita awo ubulenge pere kumathalikiro ule kuti tatuzi yonse mbuto ezi jaka ibikha omuya chindi menda nakaswa womi bwakachoka anyika alupo ikazosi anyika ero chindi chulyaleza niliyakamiswa thakukwe chinthu chikonja ikulikasya kuchithika ili oyo msisime munini uthayo wakasika ikuswa kuthazizikwe yinthupyo kuthakaambirwa nchakuti wakali mwembe wa mathanga tatuzi na pawisi bakali pani tatuzi na panyina bakali pani tatuzi oko ulimiko yakwe wina yakwe iyo nje nzira ikanji banthu bakathumwa akwaleza mbapapora achilawo balaswa kuthazizikwe akupirira nzira njonya tatuzi ulungulusi iwakwe jinthu yakachithika oyu munthu mulemu jerobowamu uyu wakali isungusu muphati wuyeya alimu wakachisi isi mulusumphuko nikwapopo mujibi ndalipuza kuti natha tukonzi kupanga kukozyanisya ejo anene sino masiku kuchisi yesu jeni yesu jesu jeni mujibi nzira mbojipete nikwapopo lusumphuko kiyo jana ikujuvira mitero yakukwambana mbwenkhwa mukwini uli onse ulakunja ikupala akati kamizira awo maerekishini abora pere asimwe yonse zinthu ezi ziyapo chithika israeli bakambawusi baphaizi amfulumende yakasiti echwi lyaleza usule akuli nkhwanya eno nkhekambo icisi chechakali muchimo ejo muchakapethe nekwakuthi pakali chisi baphaisi banjiloko pakambawusi banjiloko muli mwapakapete lyonse pere pakali side ichwi lyaleza ivakathanthamuka ikuswa kuli ndiyo ero chili kuchindi ejo lyonse kutileza kulatuma munthu umwe ikuswa umwi kuchithaphatira angusu kuchokera mukasira ikacho alupo mutomwe utayowe yakuvuga atwi ya mwami yakusunganya bantu kuchoga utwi alwo ndalibona awa nchonyo ndalembete ntu yemwe awa ejo ndiza tenda mutondesya o alwo pati gampango 4 ngenda kujibara amusirire kuli oyu ulomwana munini kakana naye ikabotu mubombwamba mwami nkambo kansotoko ezi zotatwe zya juda alimu yone kandiko kusya isuburo kigango kambo basampaura mulau wa mwami alimi tebabamba milau yawe alimi ubechi ibwabo wabajitya kulubira mwalo bamawishi mwabagaendera mwabona ogo mulumbe wawe kwa gabete kukubika kujola nchoveni ikuti lagali swite kuchwiri aleza kulisi kubana wa baibere uli onse ejo wamba ikuziba kuti wakali musinsimuwa kasimpe wakaba josia nchoveni kuchwi ogo kubaka wita o antela mamungano abo akali sumpuide andisa lagajisi mayagi imabotu munzi wabo antela wakali iweleka inda Phoenix Baribu Samaria, muri imbotu zitonsi, wakaribu sena ibu pati, wabasiwebela zile mwaleza. Agwalo, bujiri, ibu sena bubotu. Pene kwa wobo, bagari swide ulireza, iluresa, wakatuma o mutumwa ulimbabo, inomulumbe, wakutapatula kufa ulireza. Waimu sinsime mwanini, wakabagusia.
Amos came forth from the wilderness.
Dino Amosi wakarutuwa ibu swa munkanda, uya munzi wawebesi. Kajikambi meso agwe manini aga pangwaliza aga sumana mburi mwaga tanta irundu wa utari mburi sigwebela zile mwaliza mwanga wajita garindu kumwamba amulange gula ula gonsi anagasi mwajita amulange bubambi ibupia mwajisi ansero awa na utari mburi bamwi alumi mwanga bayaya imakasino azimwezimbi Jagari zipati logo momonzi na nkambo bagari kukonzi ibukara mumakona atu kwa kwa kurangira kuinda kumwi kwankwera zisusi pere oyu musisimi meso awe akasumana nkambo ikajiri chakabona mumunzi takasumana nkambo kazitu jagari kunyomena pere ibona ibusalama kwabaka swide kulireza bantu ibakaitwa akusarwa sena mwabona awa wati kandizi bantu bambi jitanduwe wamsolorera ikuswa mweke pita alimi mpao mwandita ntambuka mburi bobo eleji ndi oyu musisimi kafwa mwembezi wamatanga ikutoka utala mwejesi yakunyika kachi ilya mwami bobo mbwakalanga amunzi oyo wede kuti wakapukuta nkasalo sikobera chakwe chakalikhala nkene ilu antela tanga jisimali mwanji akupaterera ikanda ikakusi obo Eja kabamba kuhandana rumwi kulingwe wakajisimulumbe wakali kupya mumoyo wakwe kabera wakerete kuyutula ikutalivyo obo pere bunanike bomuya usalala wakamunamatira okuya munkanda wakajala meso akwe ikuswa kukwebesi bwanyika alimi kufunga mulanda wa Kristo unanikidwe meso akwe alokede kuzinthu zyanyika tavabone zinthu ezyo tavaziyanda ulipe Kajisi jintu yomwe, Kristo kunemboliobo. Kukonsi, kubabona, hawa yo ujiri jonsi, Kristo kuli kunemboliobo. Mulumbe waelede ikupegwa kubantu. Kavera, tabaimi ari jimwe. Togonzi, kumpa ikuswa, rimbabo. Ngwabawi kamuchere, tolongo, kukumga, kwa yanda. Bayo swanchoveni, walinchijo alogo. Abo, mbananige, bamwami. Ie.
He looked upon the spiritual decay of the city.
Wabanga akubicha kumuya kwa munzi bwamu akubicha kumuya kwa munzi.
Wonder.
Ndali kusiana mbanga ibalanda bamwami ibalanduka mulungu atalawa ibanga balanga ari Phoenix mubora gogono hambo kabwebesi akubala iwasuba akupumuna ejo totukonja uganana jakuba uba Ajejo, unakutarika indi kalamfu, kainda, jindi yamana, negari kukunu, Ekede South Mountain mukaitu wangu ngakhede kushule okwe ndakaikwana na kulingwe ndakati utanda miyaka eri myanda yotatwe nayo ne yakainda ikuti yakali kusena ipo wathu ina kuzumba usya tindi mulonga wa Salt nuwakali ikuinda awa abaumphe azimu izimbi akusonsa wazisamu yamangwa langa nzilambo yindu yonse jabaji jobe jobe jajibi eri wakati bawonchinzi ikuleta kwokuno ndakati cheji chindileta kwokuno nekuba kuti mumutima wabo alimi mwejebe ejo tiri mumunzi ndibumboni bomwe wamwami ndibumba jumi ya Kristo kunselero okuya ndakabora kubereka anthu omwe ambapo ukumwesya mumuni kwamakali mabothu nomakweso abo pawopawo pakaindi nselero okuya mukhona lya ukhwakhwa akusena bomwe ngachibereka akuchiphenyera kaphathi akuwomphorora akuchikombera amurombe amoyo wabo ndakamuhola kuwala chibera changu ambapo ukumwesya mumuni wamakani mabothu anjoloma a Jesu Kristo ukusena kwa dholopho phati ya joko eji ya Phoenix muli ndiyone kwapo inga iwaba ibusena ibuwothu ngaphati ikutina munthu wawezapoyo kupitira iwakwe oko pakonja ikuchitha kuyaka nganza mabothu muli ali ikuthala ku Carmel Mountain Calvary Mountain muli mwekainda okwya ba miyaka ili makumi otatu ya sanwe yakainda olo lwakali lukola twakali kwinzi athu mbongolo okuya ngatuthantile usule elyo atha ya South Mountain okuno ngathwanda athu mbongolo ambizi ilo lino kwapa kusena kwa dholopho muphati wa joko ejiphati mothu kaphati myapokomena kumakumi azyu mtaimu zyu kwaka kwasama ikusikira lino ikupica walyo wa joko wakaletha mpepyongano ibusi busoke ete ikapunjira busi ipanu wamenda muluwo mmuwi iloko muli Jeffersonville Indiana mukuti yaku Ohio yanda yatalilira imunthu yonse wakaukhwazya inyika jindi pamandiya ni pakali jesi iwakali kusena ibothu phereji ndi mukwa nakanjira wakaletha zipezi yakwe azikora abwamu alimi wasokhwazya imasi ikusikira aba yithandira ikuba zimbothera ino nchinthu yakulanga lesa uyochisima chakuswa ubusu ibwanyika bomwe bwamasubaya alimi uli mukusala ibanthu mupulurami abo bayakulera athala anyika muli mbwalera muli mwami uli mukubwesa ibanthu bakwe ilino ikuzina ilyakwe ibanthu babwami bakwe lino inga yaba nsongo yakuphampu inkhamu yakuphampu ya Israeli mleri iwapo mphati wangozu zikuphampu na imwami Jeroboamu oyo wakali munthu mujenjezi alimi sa inga vamumva oyu musisimi imunini uthazizirwe sa inga mulumbe oyu imuphati oyu usuka mumoyo wakwe sa inga wenda kuinda muthu kwakwa abantu kukonja banakazi kukonja ikusama ikapothuloko alipo tabamaru inga basiya mathaveni amasena asiri akusandukira kuliresa ukukambauka iwa mulungwana oyu muneni uthaziziwe oyu mukucho niwakapaola muyeyo wakwe na ikuchitha muli wangu indi namukona kaindi alya muthwe wakwe muneni wochisulukala ngaumweka musuba iyeroso jakwe yejisi inkhwi yachilengerera kubhaki lyakwe ngalanga nsololo kuinda alya kulanga amus oyo meso akwe ngasume moyo wakwe ngawuma iyo nekuba umuya wakapona ikwami kwaleza ikuti ibwerethe ikuyakwa okuya onse kwakelekwa mwechepi elyo akuthapathiwa ikuswa kulileza oko ikutha ikuswa umwami ikuya mukumizi mukakwakwa onse mukhwaizi mukambausi mwami malela mweleri wanguzo zinji kuhumbwa mkakapete pakapikha ruthuko waleza alimbapo kamba muya kuti inga vamuthambula sa inga vachinkhusya amiyeye thakachisi kuwalaizikwa wakasika dandene kuswa kuvavhangeri ibeso vasunu thakachisi kuwalaizikwa ikuswa kuba paizi lebagasi agwaro o mulomwana ikuti wakalini here wakali umwi wakamuzi ikuti wakalini oyo wakali umwi wakamutuma kugonse wakachisimakani ulingwe kukumbwa kuti wakalisi ogo nkwaka swita yatumwa mulombe wabwe wakachita ikunka mubonya buyo akuthalanganya zimwe takachizizyerero yakabungwe yakumwimirina cindi nakanjira mumunzi ikuora kunsangano yapakuthausi ikwamba bakosi bangu ndakatumwa ankhamu imwe eyi inkhamu eyi yakukombi ndizulirwa kuli nini anini takachisi ejo takachisi nojiba ya cinthu ejo akwarothaka chisi khadi lyakuswana yakuthondeza kuti walo wakali mwi muluswanano ilibotu unsangano yakakuthausi ikuswa kuchisi kwaka swita taka chisi ikuperekera amwi kumiswangano yakwene akwalo thakapuzya uli onse kuchathikizya nchicho oyo mulomwana imwenini wakayimphwi mupusena wabuyomuyomu nga kubwerera kumunthu ikunyona kuchokera ikukweza ikuthanga ikwakwe aliwo kunyamuka kwenda ikuswa phakasiya kuti nakaye yabuyo penyo mwabona munthu thakabweza muzeyeso wapiri thakayeya makani aziyerero zimwe nankha ikuti wakayeya makani akhali yakuswanano wakayeya buyo makani achinthu yomwe alimu ejo yakali ichwi ya mwami lezi wakalipha kulingwe akulayirirwa ikuteti ukelete ikunkha ukiya akusinsima kukonse kwapha kwandano lomwe kulingwe wakachisithu lya mwami elo khikako wakalikwa kuti ayakalikuyandikana cherero nakukulasikwa ikumwi na kuperekera amwi kumwi iyetu chayakalikuyandikana yakali wayisikubereka amwi aleza elyo kukonse nkho yakathola kukumbwa ikuti wakali mulyando wa mwami ino chipamba lwandano nzi kukumbwa kuti wakalizi kuti mulombe wakwe wakazwita ikwaleza leza wakalikuyo simpikizya mulombe oyo wakede kuchita ilo cindi nakaletha mulombe wakaponeka kuti ni wakaba iwaphaizi apakambausi apasinsimi ipabukhalo obo ndakabola mukati akwempwa thambo ipakabona chimo chapusena mukubona ibubi wa michito pere cindi nakathalika kusinsima ijwi ya mwami jakati chayenso kulimbapo thakwe chipakazi kuchatiziya ndilyo chifanikiso chikuwene chapusupa obo yenzu mulimbo wa mwami thakwe choizi kuchatizya nchicho cindi pakuwa panthu kupoka akupha mulombe kunyambo itazizwe akupha kuphanduzi kulinjiyo kwamba icinthu imwi ilakwa ki ikuchithika ipanthu panyona imithwe yapo pakwenda ikuswa kwayeya kuti panthu palisondokete walaona munthu omwi kapuka mumuya akusinsima na akupha mulombe ikuswa mwami ba panthu ikamukano yanyika suno vayeya kuti munthu thakwene yalonchenzo kulimbapo khambo pathandira ikwa muchimo chichonya suno muli samariya mboyakapete ikusuba o peramu yeye cindi masi apa nambukano yaleza yonse yanjira muchimo ejo leza wali kunja ikuposya msisimi ojisi ichi lya mwami kulimbapo imasimphe lakali chilupite ikaindi loko lakete kwipaluka akuthawe kulanganya na balakonja kulingula mumabhuku apo akupona ikuti na pakachisi mulomwana kuswa mzipolo ziyapo kusina yamwi amos nape lakete kusipa ikuti leza wa abrahamu wakali kukonja ikusya imabwe aya iwa ipana na iwasinsini kukuletha jwi lyakwe alimu oyo lesa ngonya ulakonja ibuya suno masiku mulimbwa akapetheka indi iyo ingachapa masimphe thayaka nkhukwa ku panthu ulakonja ikuposya ipanthu banthu bananikidwe lakuletha ijwi liyakwe lakonja ikupitha ijwi mu munthu akumuthuma akuthondeza kuti nkuleza kuinda ku munthu oyo yakulipo mbya imweni akulipha imweni kulileza akutha yowa ikuweza ileza kujwi lyakwe lakonja kuchichita alimwi kuyakuchita wakashomezya kuti kuyawuchita pali mathu akwe mobwene akasimbikizibwa kulimbapo mukusupa obo khambo kucindi iyo injalani njona yakachiriko wonse ku amosi mpaka sisima wakajitika. Ndalibuza sunu, lino ikutina Amosi wawora kulindiswe, na inga twamutambula sunu. Sa Phoenix inga yamutambula Amosi, ikutina kumwi, kumulundu okuno, kumwi, na kunsela kuswa kutibela jimwi, jajisi, wasiga mrombana, usamide, ya kukalankana, mbulibo, wenda omuno, akuita, bakutawusi, ulahiriwa, akwamba, ndijisi juri ya mwami. Senamu ya kuti inga kwa mutambula. Pepe ncho hiyo. Ijintu itanzi nchotunga tumubuzia. Ino ni nkamunzi njori ayo. Walimi ino kuti wakanyona agwamba. Inkamu ya kutu. Ejo inga jaba jenzu kulindiswe. Ndayo. Ele eyo njenzula mbojagabe teka indi. Halimi antela ikuba inzila njona sunu kuti na Amosi wasiga ajirao. Atu, ugamba uyo, kwa yeyo nchewamba, ikumuleta, wakunu, zindigwe zichonto, akubona ejo, nchotu yeya, nchanga wajita, mulizina, changa wajita. Ndishoma kutinga taa suminana, pubambi iwe subonsi, iye mnene. Inga taa suminana anjisho, yatubungwe tuesu, inga watapachila wa Methodisti, Baptisti, Presbyteria, Lutherani, Katolika, wa Pentecoste, inga wanjisi ya jintu yaonse, inga waji tancho veni.
He would disagree with their denominational doctrines. He would go straight to
inga taa suminana anjisho, yatubungwe ikwamo, inga unka jipambina, kuntarisho eni ya jwi. Kakutalira aki eni, inga watalika musuangano wawe wanguzu, alimbubobu mbamba imwami. Baba, mweyakuti Phoenix inga ya mutambla, na mweyakuti Roosevelt inga ya mutambla, New York, Boston, Massachusetts, na kufungwa boinga yaba, California, pepe munene, inga bamuwika mchere mwungwana, munini ya kukwambana, mbulimba wagonzia kumuwika omuya. Janchoben inga wajita. Inga, wajita janchoveni. Iku tuwazo gala utwi, rima simpe, niwa gajita. Kambo, inkamu aimwi, niyaga tusumina na angwe, wakataba omwe, wakasumina na angwe, kambo, berede, kujatila, utunsi ansia itwabo, iku tegwa, bata sumina ni ajwi, nitule kuti walo musisimi, wakasimpe. Utina, wakabete alini utina, wakari musisimi, wakatumwa, iku zwa, ulireza, nagaba isibyo yomwe, Ulinguwe, jisibyo yomwe jeni, chotunga tuwasiba iguti imusinsimi. Laga kara ajwi, kambo, konkubo ijwi yaliza, kore gasiga, wagari kubasinsimi. Nyomulizina, chagari nojita, naga tapare jangusu njarani ee. Inga naga tapatila mwana gasi onse, mujesi, inga naga tapatila mugamba usu onse wagabungwe. Inga, uyoji tanchoveni. Inga naga tapatina siku kwema onsi wa misanga ya tombwe, managasi onsi oye usama, zibudua na turugwe. Inga, naga basa paura. Kambo onsi, juruwa na jwi, mambu wancho veni. Mweyawuti nituwaka mutambula na, utalinzila ili onsi, yuataka mutambula. Inga naga tapatina utalile megabotu, mambu gano, inga naga zunganya imungu oyo, usu teni, waga indi imunini, mbusu. Mwamugamba usi, wamba uti, yebonda ambila uti, ulitarwa kuba mulanda, unani kituwaresa, kuyo ima, ujigamba ugira, ugulegela ibanagasi, usama, yankwela, aga tigaba harumi, azintu muli zezu, ugulegela banagasi, ibagushi, igubuga, muli wabo, uyosumi siyabani wago, ugwata, zindi, siyobilo, nazio tatwe, akuma, madaibona, mwamugano, na, yebo, unda ambila uti, uyo jatira, upepa, yajero, ejo, chojisi, mjanzari yago, Akufutachira ikiriareza, oma, inga, naga kwekera jintu yangusu, ii mnene, ikutarile mega igabotu kwa mungano, utarile mega botu kwa ziso, inga, naga jikwekera yangusu, ma, ajimu njiso, na, ajimu mwaya, ajimu njiso ya seminari, yaga pangu abantu, naga zapaura jintu ejo, inosa inga umatambula muntu, muli oyo, Pepe, inga, niwatayita, inga, niwatayita nchobeni, inga, niwaka kusha mrombwano, oye iguswa, mutauni, ya kukambana, mulimu wakari kukonzi. Bansangano, niyaka suanga nato mwe agwamba, yawe, wede ujitaji nchunye mwe ujatizi ya yeji, wambira imbunga, yako, utaunka ogea, ugoswirira oyo, Pepe, pepe utwaga tamutambula ngutali munzira iliyonse utwaga tamutambula yamasimpe ndivaga tachiyita usiyira buli ngwe kabwega jangosu oh najandawa ndilangire ans eni ali nchagamba wakati ileza ngonya ngwa mutamina kubegera uyo munyonyona nganagamba eyo ikumuchijonya asumu
We Americans has wrapped ourselves in
Sebo tuka na America. Walifunga ila ilwe su maningi. Muzintu sebo tu ila pati maya ima pati maningi. Nyewe ni pati mutu ngwe twesu. Ampoe yonse imbo tu. Wakuta usi wama seminari. Wabaga isi kwa umuna. Wakuta amba iji mtu ujati zia nchijo. Kambo balayo uti inga batandwa uzwa kumbungano. Yamasimpe, inganaga potula jintu ejo, kambo iwana ijwi. Yamasimpe, ni wagaba. Halimileza ngoja, umitaminina kuberegera. Uyo, uyo tenta jintu eji. Chakumaninina, mumuibo masuba aya, uyo jipotula usapauga. Amos nataka jintu abajwi agwe, utinagarigo kuno, tunu. Amu karencho weni, ujogera kujwi. Oh, inzi, amu swirire, bambira. Obuya, leza ulamu yanda, wakamuleta, wamubamba kubabantu basalidwe. Inga ndayanda kumwa, mumugano ya Pentecoste, imweje indi, mwacho makuchi ingu Amos, ndiza inga, walega, uninyonganya gai, anini mwabona?
Yes,
naga bambia, nataka kunga kwa indi, inga na gaji tapatila jangu subu yo, muli mba gali kwanzi yao, yubambila au, togale, kujwi, ilizoga mwleta uswa, mamochari aya, aga pengurwa unanda. Aga pangwa abantu, nyaga yaga inda, nyaga iri magumu, osanwe yaga inda, amoso abamanyogwe, agaswa, zianza esi, rangitwe, akunjia, nyika, mulimbabo. Eoleza wakatuma, iluseru wakwe ansi, akumuita iguswa, kulahale guswa kujibi, asintu yagali, mumbungano. Ero ino manyona chobeni, muli Samaria, mwaya gajita, utetuleza, wabakusha uzo masi, wakunyana chobeni, akuba, peregera mwi, ajisi ejo. Ombo tumede sunu, usola ibusundana, mamungano ayo mapati atubungwe, wakayaga zigolo zipati winda. Inzi, atuyandigani zigolo zipati, uligabotu, tejisi jintu, ya kwamba, ujirwana. Peregi ndi ajimwi, mwabweza sikutarisya na msoli, oyo unka, musu wakwe, hey, ya ujita igabotu, musu wakwe, pere, wawukila wuyo, hao, vaya iwiaga, igabunga, atara, jamulimo wakwe. Wawwe yonjizia jigama, jabariki banini omuya, vaya vis, kabela jintu yitanzi munisi, wala pinda muna jintu, ujibamba. Ikubehele rabeni. Eyo pao, ejimwe, ejimbi, yaba eyo, ranjisya, ntujimwe, ejimbi, nkambo, usigoro mupati, mupampu, wakaswa, kuhabad, umwe, na jintujimwe, ele jintujitanzi, watariga, ikunjisya eji, ya ukwisya eji, ya wamba, ikuti eji, ya jambi, ejo, ya ejo, wachogela monya, mojukuti, jijonya, jaga indi, alugo, ii, uti amosi, wa iwano inga, na wegela ijontu, ikamirina, Iwoto ziansi, tagaga, miswango ni yagwe, yangosu agukula, mamungano, ngagari kwanja iwamba, ikumerega angwe, ya tagaga imbugano yagwe, agabunga igamwi, natubela tumwi, kabukombi, ufamungano, iyantu nchagari nojita, upiaga, ufanga ni yagwe, yangosu, alimbuomu mbamba imami, ulesa, nagamukwasirisya, muli mbaga jitarionsi, utondezia, uti, ulirureme, kwa dinderio pezi, kogo, Uliviliga, alupepiongano mungano yanu. Ino, na mbanzi sunu. Ino, na mbanzi. Uti yalesa, liligo awa umbele Yesu, Timoteo wabili 3. Polegati, bayoba basiga inye. Basigulisumpula, basimuyanda, musalo ubinda, basimuyanda reza. Ibajazi pangano, basigutamigisi ya uweji. Igata kutuli, igasampaula abo, basola, yupona, igabotu, balaji wajabugomi. Pele, bayoga ga ingusu, jambobo. Miyauti msisimula kwa nja ikuboga, jila uu, kwe nguruga jisusme ejo, ya kwa amba, jazuli zikuwa mumesu, anu, busu wabunu, ogo mungano, mbo ya kuba, ya tule imba, ogo zintu, mbozi ya kujita, inga, na agamu ibarusia, ayo machi, alesa, inga, agamu ibarusia, ejo lesa, tagamba, ibutu, yojita, mbozi wa obunu, utina amosi, na agabuga ajurao, ibitalibyo ejo lesa, Nagatondeza, pinda kuri amosi, ejo, chaga chomezia, kujita muguswa obono, na masimpe, inga, najita, kwa hiyita muguswa obo, kwa hiyita lionse, na masimpe, nchwetaka mutambula amosi utina wakabuga ajirao. lino buti ojiwa jabugombi wimigila aria mukwaya zunguruka gonse makwaya asamigidwe zikobera silamfu zipati akuimba mburi bange akuziana usiku butobera mburi madaimona mbombo mwabona mwini chobeni bamwibalayo tuga iwa samide zikobera silamfu zipati ziboneka ikalotchulako mwe gobo akuoneka mburi mushobo umwe wajirenge jabanjero imigira alya akuka ichwi mburi muya umwe imubi mbonga wajita kuba ajiwa jabugombi pere inga bayoga nguzu zyambobo oyakwamba urabakani arubisio wa muya usalala taloba inga wa inga pakuthanda ikuswa mumbukano wabona kambonzi walele kujita belebeya kuima mamunganu aya akulekela zizo vyabo mukanda kansi iuli nyonanyona akuziana chisiano chakuliumbapo nini alimi isyesu zithekwa YMCA ndalikusya AOC timinina ikuyenda mulimbapo thokonji akwalo ikumva ithu chitha isina yamwamiu za ako khakamu ikathukidwe ndabalumi bakubusi ndakakhala chaninonino muhotelo wakali athalakuswa ku YWCA imi yakali isampu ikuona ibasimbi ibanini okuya achibuye mani ikuthandira 9 okoloko ikuswala ikuthyola maulu abo mukuchitha kulinyonanyona bamobo alimi bonse babo amembala ambukano ibayimba mumakhwaya akuyisha kuyiya kwa musondo takwechitha diabolosi kuyisha bana banini okuya achibuye akuyanza ejo yakabambwa chithekwa ibukombi njama simpe imusinsimoka simpe nakabwera chinthu ejo changusu kuchokera monya mubosi bwa gehena kuchakathalikira chama simpe nchopeni mwiya utamosi nakakonja kwima achibumbiri akukamba ukamakani mabotho akulanga ichikama chabanakasi ibakageretwe imasusu akuthachithaphatira mwiya kuti nathakaporora Isaya 5 abakorintho 5:14 alimi osa natha nathaka thira ali yeyo chamasimpe nakachitha iwe ndakusalamuka tugwagwa akubona banakasi kakasamide sikopera sineni boneka mbuli salumi sijathamaninji chakuti lukanda lulanze ikuthandira gabe yakuselemuka akulinyonanyona kuli bhayaula kuyenda mbuli bobo abali ichokachola beni ambali elyo mwiya ikuti imunthu walesa inga nathakaima muchikambaukiro akuwekera chinthu eyo anguzu yakuli ajambwe idanji imva kuswa kuchikambaukiro palimu eyo ili mmambungano a pentekosto amwalo mbambo kwanchopeni iyatakapamba iwandano kuli amosi aha pamwe nakaba umwe wakalino jamba takayowa khambo wakalinani kithu amwami alimi uchina wakachisimbu kwakumbwamba imwami iyakaba ijwiri amwami wakasiya ku samariya ikuthali ukubona ikebesi ibwapo ikubala tupungana wakali thungaye akuhora myerwe njobakachisi mwi ndayikamba kusiku momwe kuboneka ikuba kuti mbungano yonse yakithwe athala achinthu chiphati ayakati awesusuno mamamungano nyerwe nyerwe umwe usola ikuchitha ikapothu winda umweumbi nyerwe leza thabali myerwe walobala chimo chimo chinthu leza chayandaula ikujana munthu umwe ngwakonzeya ikujatha amanza akwe munthu yakuima nje kwachindi chikubwene mulimbo twamba ikusala mwaka onse twakachisi ikusala ikunji ilopo ayo mabwe kuli ambirira alimu iphwe kwachanzi nathaliwe mubesi wamabwe wojes eji yalesa iliposha ukuphama ikuba mwana walesa na mwana musimbi walesa akumupikha mumungano omo mwazulirwa kupfombolesa mabwe takukayake ibu yake bulede wafala akwaphanga muchiimo chimwe twayandikana pami tunu bami banalikithwe muli amosi mwakapethe akupanga mathenda inyika ikuswa mwanakasi oyo akumuphanga ikuba mwana musimbi waleza ikuthenda nyika ikuswa kumwa arumi atangayi na bashomesi mbangayi ibanga ikamuthanda nakufumwa chinthu ichembe inga waima ali mbubawo mbwamba imwami ii nthu akathamuthambula amosi seyeyi mbulibopo ino mwiya yanzi amosi nchanga wachitha chindi anjira mumukano ya pentekosto yasuni yithamira kusolerwa amuya usalala iyo mphawa wakubona ejo chinthu chichonya mumukano ya pentekosto ithamirina ikusolerwa amuya usalala ndalibuziya ino ingathwamba ulamakani ababaptisti abamethodisti abaluthrani phere chindi chabora mumulyango wese wene wathombe mphawa ino kujathiziya chejo yaswa uchudyalesa chinthu chimwe chakalupira omwe mmambo wanchoveni nyambalabola kuchitha zinthu ezi yonse chandene akuthamina kusolerwa amuya ikusiyana mumuya zinthu zimwe akwalo kukanana mumwambo ndasoma mukuamba mumwambo ndasoma mukusiyana mumuya ndisoma mukongolo phere kuli kunji kunkha akoko mmambowo ulachitha zinthu ezo yonse akukakaichwi nkhauti kuli chinthu chimwe chilopite kumwe ikachana muya uthaluzi leza tasoi vanthu pakwe muzinthu zilipopo ndikuba pepe tachiti ndiye kuti chindi chithandira mthopeni kuonekera iwa phati imbi ya Boston T mburi iwamba imungano yandikana imwi yandikana usala yakwini ikubothu yeini juan wa a mumazuba akaindi mungano yakatholika yakaimpya ikuziwa kuti wakali msala chindi naye akali kuphona khambo wakapona zilengano pali kukonja kuphandula ziloto mwanakazi wakazutu emuya iloresa wakaperesa mulindo moneni alimi pakalibweya kuti wakali mulosi alimi pakamumpha achijayo iyakwe muli mulosi nyomulisopo maphaizi pakatholika pakachitha eyo ipeni nyanda yapyaka yakainda papera pakajana kuti wakali musalali mphawo chindi ndipakali yo mwamba yamola ikuti wakali musalali pakachitha kulilekerera apopo pakafumbula mipiri yapaphaizi akuisoyera mumulonga ukuchitha kulilekerera nyoma wana yakaindira choncho nkhapera pakaakirwa ikuchibona pakachitha kuthandira kuchinthu nchikanya ikumusalali patri apamwi ipapo bonse taikandi jesu wakati mulapotcha akuthupya thupanda thwapasinsimi zakuti ndinywe mwakapetikha omwe mbombopo njothuyandikana sunungu amusi uyo josiya ipfi ya mwami kuli ndiswe kulachitha nchopeni ndine kuthamina kwesu azinthu kaziyambi ichinthu kithakuti muya waleza mkholi kuthamina kwesu ikuti na maomi esu thayenderani akuthamina kwesu kwakuti kuli chinthu chimwe chilopite johani kwake wakasolera franki kulu chinchoropati pakalipuyandikanalu nchoropati techicho nchopeni pakachitha pakulipuyandikanalu chinchoropati nkhawera wakaisololera pere kumanelu chinchoropati oko ipulupisi kupakachithwa ipakayandikana ilu chinchoropati wakusindikizya kululamika echo thopakali kuphaphira namba ikuti mbukano ya phenekoso chinthu ili musiloko chezi ku baibeli sunu ikuti inathali opo ndathali mulembi mbambopo ndinathali ngwi awa ikusowa chindi changu kukanana ku banthu pa phenekoste kuti nathali kuyeya ikuti wakalipulangizi mbambopo phenekoste ilitulebe pere chindi thuyandikana phenekoste ikupa anthu omwe akumwaya thunsiyansiya thwesu mphawo thuyandikana ilu chinchoropati twakusindikizya thuyandikana poora kusindikizya ndichisi ikuthali kuthamina ikwa phenekoste pere ikupoora wakusalasiya phenekoste lesa ulasalala apaphonena kuli ngwe perede ikuphona kapasalala walongolesa usalala baibeli yakati yakuthakwe kusalali kwina munthu uyakubona imwami opo mwini pomwe pakwe ulasalala alimi ikuti na pomwe pakwe kuli mulindwe kupamba ikwa usalala ikakuthako ukapone imwami alimi amulange kweyaputilikira tule chinthu chimwi mbuli israeli mwayakapethe mumasupa ayo ikuba israeli yakayeya kuti nkhambo pakali kuya kusumphuka zinthu ziyonse yakali kuya kuyenda kapoto ikakachisiperekeramo mumasupa apo amensi imbi ani pakachisiperekeramo ifulumende yakachisiperekeramo apakuthausi apaphaisi apasinsimi alimi pakali iye kuti kwali apothu alimi pakali iye ikuti wakali kupotheza nchohiyo kulilesa pere pakachisi mulomwana munini wakapuka akuwachosiyapo mbombopo nkhambo kuyoka kuti pakasumphuka mphawo kupakarupizya ilo sumphuko thayire chithondezo chachilongezo chakumuya mbombopo nkuthalipopo ani ilo sumphuko chindi zimwi chifumphuziyo nyomola yeya eyo mwami chakamba kuchathikizya israeli na ndindi nimwakali panini yindi mwakathali chinthu yindi nimwakalala mupolowa ikanu iwini mumunda khakwe omwi mwakamuphukutha ndakamunjizya awo mwakandiperekera pere chindi mwakakomena iloko mane mwakayeya ikuti wakali kapothu likwapirira iwanu awo mwakandisiya pakachitha eyo lyonse uziya mbuli mwaikakanana kalimbapula ya banthu pasimakwepo wakali munthu mulemu wakali jathide kumwami perebuzwa mumwila isa lagamana umurwamiga ili wakari ngwashenu mukati kuli isaya msisimi pere nagamana iwa muyumu akuyaga emasi taliga umuyowa ukayaga malambo agwe akutaliga intu yabwebesi wakaba kiamu kwaja wakataliga iulanga mwagari imulemu ilo mpawa wakasola iweza iwusena wamugamba usi yolesa wakamumia insenda kamera wakafuka gali sigi insenda mwawana katuyandi ulisukula mumio Yesu anumizindi zimui ejo tobona tukunga twesu gatu zirira tutaliga iwa ambaguti tulinka mupati tulinka mya Pentecosto mpati inda iligo kulejesi ibungi kuinda iba mwibabo na tukonji iwewa kujuru chitakuti uzuriwa unkamu Yesu na jintu jimwe hindi mwamunza eyo munapambula iwanu uswa uji ilia mwami mbamubo mwyeye ingo nimpali weredi uhumba imunyogo mbombo chaveni omunjizia mbo chendiga na sunu iwita wakutogera uji ilia mwami amulange sunu alimejisifu yandiga na iwita wakutogera njoga nana umuye mwamasibu aya utina ndagonja njanda ijisi ikupamulani nerede ikulindi amane inkabike ibaga mbausibose antomwe inyandi anda yopa umulando unjalani e ubuloa kwa Jesu Kristo awitondeja kulindi nye mwabona lino inga antela nasiga umuye uyitajejo pere chuo jita ulabona utina inga tukaba akalimbabula if mwaji mwini yabago tausibuyo akalimi indi njandagu mwami Wendi kwasha ikutonde jencho hiyo ogo kiko potu ya unzira irobidi pedego pirugira ulinzira indi pere amu pirugire mbobo amulange Yesu Yesu sunu amulange njwa tusola iwujita jintu chujonya jaga jitiga mubukaro wamusinze ugamantanya mbongano ajisi antaume amulange ugamantano na ikanso yanyiga ya mamungano uonsi mamungano anjira mukanso yanyiga ya mamungano akuye akuti obu mbomwi ibwariza inkambo onse mamungano United Brethren Army ya mamungano ambagani ikunjira muli aga igabunga kumi ikapati nchobeni obu ugambo kakubula iguzwa ichwi yaliza imusimwa gamba kuti ejo jintu yoji chakujitika bayopanga inkozia ikujinyama kabela chiyoba angusu ya kukanana Omiye utamosi na kwenye kwima Ibigamba ugiro sumasiku Anselu awa Utina wali mu Phoenix Na kukagiru wako mporo da jintu ejo Ta inga Ego wa iguti Watuwisha Tawesu Hele inga Wawisha iyanza Eyo Yitugwela iguswa uchwi Ejo nchejijo nchanga wajita Ngo utivarwi abo Wabako nja iwe inda atomwe Taibe yugamba awa Mugati awa Amos Imwami wakati Bambile bantu Mbobo tibobiro Mbobako nja iwe inda atomwe Kakutawe kusuminana Ino mbobo ti mbuti ya iweza inkamu Yesu ya Pentecosto kakunjira mukanso ya njiga ya mamugano kukaguli yisera yabu omu ya banji kuina yisera hesent ili magumi ali rusele awasani na magumi ali fuga awasani awalo igugaga igusialwa wanagarindu balagaga na yeyera hesent yabu balagaga ili magumi ali fuga balagaga ponesigwa wabulesa balagaga mirasyo ya baibu Baraga kwamba ura mnyambo iyo inkamu ya Pentecosto ileke njiweza ejo Ilu mbobuti mbotia Biga matanya iwesu ambabo Mbobumi mbobuti mbotia Kwa mbobumi ambabo Mbobuti mbotia wenda ambabo Takutawe iwusumana ambabo Mbobuti mbobumi ya kujijita Yawelele iwugaga iwusumini iwanu Mbobuangeri Mbobo mbobuchisi Mirazio ini ya baibene Uwenda ambabo
I tell you, God calls an individual.
Namwambira, leza wita ibagame. Ula wita mbili mkame. Ukala achi iliawe, ya ukala angwe. Mbobuteza mbago nja kwenda ambabo. Igaguli ibusumini wabo ebi. Wabu gombe, wakapangwa abu songo. Wabu, wanyiga, ugaga achi iliawe. Igaguli ibusumini wabu gombe. Ibutambula ingesho ya nkamu. Yabantu antomwe, ya ugaga achi mungu babobo. Hao mutanda ilesa kuswa kulindinyo. Leza ulasa alimulesa. Baiberi lati. Ulama mela ichiri yawe. Uguli simpigisya. Alimi mbobo ti mbagonja. Igu simpigisya ichi. Gaguli ichi. Tarigo. Ago kega ambo. Chorigisi mamembala. Mugu sena wabana. Ago. tujisimu sumini wabugambi. Ili oose inga, inga yandawura imutu ukambia mupampu. Ba, legera, balanga jintu, imwe jikonja, iwa lega, iguja tira, akuba ulibanda iwabo, iwabo na Kristo, akupona inzira, ili oose, njoba yanda. Iwa nagasiba yanda, wili nagambri, hori utu kamera, labajamba kuchiba jisimu ya salala. Iwa gamba usi, banda iwa yaga imungano mpati, hinda akujita, mtu ezio onsi, akuba, kama taikona, iwa kwata zindi zindi, elio elio, balako nja kujita, mtu ezi zinini, akusama zisani ezio, bayita kuti, bulu usi, baba nagazi, mwea utamos inga, waima, zi, ulijejo, pepe, nintuabeni inga, tajita. Mwea utamos inga waima si, kwa tubunga, kwa siyono singi, ama bishopo utala uvia, kutibawesu, ya kuti, pagajita jintu ipati. Inga wati, nyebo, nojigama, jabasangi. Nyo basi kuli jengesia, nyo basi kukaka ruchamo. Inga wamba jitu chijonya ejo migaya, chagamba. Obusuwa, yukumbele, ya basi simi bahebrayo, basi kuli banda, ibari nyanda yone. Bagati, mwewe, magamu, mwabede, elio, kuli mwabirizi. Ya ao, hoyanda iwika yejo, urukwaro. Inga damba, Judas wakaunka, akuli angira mchuru imeni, kabela, hoyaga jite, jitu chijonya. Tajibereka ao, alime tajibereka ao, magamu, abasigurara, kuli mwabirizi. Imungayaka tolika, ili kuchisi gonsi, iwanu, pao. Imuchuri alesam, kuli mwabirizi, tajibereka chi. Isnale mwami ningas injomo, warurami, bachuja uingio, kabela, kari wabiritwe. Elio, mkega senabu yo, kakwabiritwe. Mkendizi, iwasinsimi, nagashoma abobu, yonse. Ini Abraham nagafwa, jini chobu nagafwa, wakaribika imini, mwenyiga elishomezio. Yombeja kwe, ini Abraham nagafwa, waka ura kabela iganyiga, mwonya mumsi, ya kusena mwonya. Inda uri job ino rajita nzi ugarangira musisimu oyo bwarize kuti oyo wabari muntu waleza nkabera bwati ngerese munononi wangu ulapona kabera ikumasuba akumamanino yabima anyiga newa kuti tunga tolwanda itwanyonyona mubiri oyu ndikwabobo mubiri wangu uyobo naleza inya elio Abrahamu bwarize obo bwagasika Sara ogya wabulagabera ganyiga Nakuzika, walomini, wakazikirwa oguya, isaga jini nagakwa, wakajosekwa, wakuzikirwa oguya, isaga wakazikwa, Yakobo. Ero chako wakafukudagulale mweke pita, pelega taninga igukwa, wakaita musiki mwagwe umana, Josepha, ere wakaliziguti, wakali musisimi, simuya, igapandula ziloto, akubona silengani, walirureme, igabotu, jini jonsi. Watuwora oguno, Josepha, musisimi, wangu mwana, ika janjari yagu aga solo, aga, ikuteteleza singu zionse, wakandikuma miaga, ya gainda, akujincha isinari yagu iuzwa, uli sueno, igwa suwami ulireza. Nikamanza ago atalawa, akugonkezia ulireza, teti, tukande zikiri kumusanza, oguno mweke pita. Kambonzi, kambonzi, inojibamba wandanonzi, peijo, kwa ambasunu. Ino jibamba kwa andanozi, tuweza jikama wajabantu, kubanjisia momogano, akuswa utukwa kwa, dende zimwi, yoko, mwana mbamba kwa biro, loko, ikuwa mwana wake hena uwinda, nagari mwaka kwa kwa. Mbambo wa, ulabamba kwa anda, Josepha jindi naga kwa, wagamba, ikuti, mwuzi wabu mwi, mwami lesa, uyomu swaya, wagari musisimi, wakati imami lesa, uyomu swaya, eri umutakasi mafuwa angu, kumusangisa oguno, pere, amuga tole mwiniga ya jishomezio. Kambozi, wakarizu kuti, kabarwe warwe, ya bubuge, kaya yutugira mwiniga ya jishomezio. Ombomobo, Jesu jindi nagafwa, kabubuga jufumo, ya pasiga, baibe ya gamba, ikuti, ibangi wa salari, ahabo, ibagarigo na mubulongo, ibagabuga, aguswa musiumbwe, akubona gira kubanji. Ino wakari ni, Abraham, Isaka, Jacobo, Josepha, Kambozi, wakari mubuse na burulebe, kegambo, ya jamba kuti, jibamba gwanda. Tamwede kuyondi zikira awa, mwuri imwi ya Methodisti, Baptisti na imwi mbunganu. Mwuri zikire, mwuri Jesu, pambo, balo, ibari mwuri Kristo, leza, yomwuri Teresia, jindi agbo. Yerio, jibamba kwa andanu, chama simpe, ilajita. Utarekele mtu umwi, kukwambira kuti. Kambo, wasangana mbunganu, amosi, taga imasi, ulijejo. Nagati, leza nguonya, ngomamba ikuti. Mula belegera. Nganaba yeye msinari ya mwami. Ilesa mbuonya jisi. Mwoji yeyela. Yimina. Yonyonyo na jisi eji. Yonyonyo na mamungano aya. Ilesa wakucholo yotu maansi ibugari wakwe murubeta na unyanyo na mambungano aya na ategwa mambungano amyeye amwese matu angu tagwe umi ugonja usangana imbungano usangana isanga barisyo tosangani imbungano uraziyarwa mumbungano wawona usangana isanga barilo ya Methodisti isanga barilo ya Baptisti isanga barilo ya Katolika isanga barilo ya Pentecoste pele uraziyarwa mumbungano yale samumi karimu eyo njabolera eyo mbungano avoto ujisi isanga barilo igutari mumbungano ufumwa jintu jilagonja ibungana mwijisanga barilo ejo basigo papa azintu zionse zimbi pele namuzi ya jeji yonya lino kwenye languchi tabuwe sigo papa omwe mumbungano yale samumi wina jintu omwe pele basarali lino mwembara inga wakunjizia halimi mweya mweya kuchi Amos inga tabuwe gara ejo angozo inga nasunganya mtu ejo untarisio ejo inga naji tanchoven amalange jindi iso ya niagari mwe ndo irwayo mwia mwiga ejo chomezio gaiso lewa mwia usalala musukuru wa mwiro kumbe ejabo mwara waka umwa gauba tobera ilu pao kwa kasiga mwabo oyo wakari mwina mwyeye wakari jibera jaiswe awalo wakari jibera mwari uswa umugwa oyo wajichuta mkambo wakari umana walota umana wakwe musimbi wakasi yara mwabu ya mlange bala mumpaisi gayutuga uwea igupanga ipailo gatula imuchobongonya wazituzio ya kumbaga ni uyo mburi mbaga likukonzia mabona iwakara antomwe abasimpuo warijisi mwami warijisi gawami bonsi barimu basi mwami abasibe gaba ingwi angwe kili wakari omwe waka ingwi amusa oyo mwataka pwene ngongwe waka ingwi Amos ngongwe uyoima amutu onse uliwano sunumasi uyoimini aleza aburulami tagwe magani kufura igobami bangusu zingi basima monaki ibarigo tajigwe ijintu yomwe ya kujita achijo tabagonji igusingani ejo leza chagarungezia kambozi ni mbuto ipona nechudia leza liyogo mena muburonda sibu alio ozitondezia leza mumi mujirapa ke onega mbole iguti israele ya gajita jirubite kunselero oguya pere bahaga kilwa igwona ngara waka umwa mulungo oyo waka mami wa israele imi wakari iwa ungorora kwa mwami mujirapa leza wakari ambavo mkambonzi wakari kuponya barwasi akujitamareli mapati azitondezio azigambio amusumpuro wa mwaliro baulengere atarali abo musa wakari igutobera musumpuro wa mwaliro jivana ba israele wakari igutobera musa ili wakari mwe ndo iwavo igwe ya unyika ya jishomezi alimi gwina jintu ya kari vio balesia amen osa inga tija bajitete ulohola la isono igutinalesa wakonja ujana mtumi mjanzari ya kwe mwende sigwa kwe oyo msumpuro wa mwaliro ujipona walo ujiri mwabuja ngwenya sunu awu ya miaga ichi rijipona uleza kutumina Amosi uya ya wimini na ibini ajiruleme igusunga anya sintu ezi nyomati saa inga tebo ino mbromo nzi mbomu ya kuti waba abo naga jana mbromo mana inga naga ita abo bonsi leza mbaga salidegale iguti baga itu abo mbemba bo bagali nojana boza tata bagani pa bayobora imika wakali kumbele ya hapo halimi abo wakamusula iga yonse nkamu yaba kutawusi yagali kumusu wana yere wonse bagali nani jwe halo pere kunani lebo kibwa gendela na ajwe na yeera ngeza Amosi watunka ejo jintu chijonya jindi wapaisi nivagenda ogea awa kwa kwa gati ino jindila anini kukuli kukuli itonde ziyele ziyako ujikolo nzi toka fita kumusukolo nzi toka fita saa uli nguni waka kubamba kubwa mpaisi agati lesa waka ndibamba kubwa umi ujikolo nzi nkoka fita Jehova lesa nijisimbubobu mbamba imwami bayo musiria nencho beni ebagali bianda ikumpa mtoyo nencho beni ebagali bianda yone kuba walo kwa orumi naga mbakuti ngiri nani kitwe nizulirwa kumbukano mpati eba farisi okuno mulange obo mbwaka tulongezia wakabika zipairo yangwali de mkati wakabika matempele mkati wakajitazi yonse ilio mbunume wesu wa mishinari mpati winda au mbungano winda mwonse mjudaya tulajitazi ntu yonse oguno bantu wesu basi kupa iwakumi iwalemu agonse oguno. ene kubahamikana amosi wakaima ali akuti lesa oyo ngomutamina ikuti mulaberekera yomunyonyona yeyo chakachitika munzira e lino se sampaoli mabambe amishinari pe se sampaoli mabungano mapati pe pelepenzi yandiyo ukuti ibantu walika meso abo ali yeyo alimi ali ikuswa kuchwi eli kumalekero umusolera ikulea nchonzo ikunjira moje ntu eyo kabera mulichana kutesereka amujokere choveni uchwi muta litantamuki ombo chuyanda ikulira ikuswa munkanda sunu chamasipe choveni lino chamasipe itwambo tumbi ibantu balabuzi yabuzi bayanda kubuzi yabuzi eyo cheji ntu yetanzi yakaja eyo chayaka suesia ruswananu wamugo wa abantu hindi satani na yaka sidi yabu ambe wabubuzi yabuzi yabuchwi mkubabobo alimi jagari uli mwisya ikabotulogo atuweza vyo satani eyo chayakari iwamba uli eva indilesa nago wabarisi emugati ikuchwi yagwe eyo chenti ilikeza chaga sora ikupa ibantu bagwe kuba wabirira ikuswa uli sinkondo yagari ijwi tayaga tupa buzumini wabukwambe tayaga tupa jitu kita ijwi ilagwe wamana walimilesa mpati kapatila wajisingu ziyoose utagwe bujinche tagwonji bujincha kubambe ibwagwe butanze ulirondokete agerete kubujincha usira wabwe utanze jindi mtu nagabisha akusubuka oyo mukero mupati agati dangwe alesa wakutagwe ulisira nzira yakuchoka lesa uzwi deruse arusi yalo wakatambula jimi nino kitabio lesa oyo uzwi deruse arusi yalo wakagonja kujita ijintu mbulije wakatambula jimi nina kabira eo jimi nina wakari ibulo obo wakusana bulike yomuntu wakagonja uswa kunjira uswano alesa rubo Uns yabuloa wakatiwa alimita unabede jini jimi oyomuntu nagagonja kwa arusana no alesa kitabu yogo buloa alimi obo mbwini logo obo kwa swanina alesa ino eva wakadega ansi mijinjiri eva wakataria kubuzi ya buzi satani wakamba mbolibo lino uli yebotozi tonaja na iwiya kumwipe njimi yemupati wakuseminani abusena awa njagwe mwini alimi dagwa ambila pagaiya isintu simwi usena uya pagaiya utileza uligabo tukapati pagaiya museminari yesu utileza uligabo tukapati dalangiri u wajita gonsi kwa galimba obi dalangiri wabo ikia pere wakati mwambilisa wakamba nonegunga wakamba iwa mwagamba usi uligabo tu utinaga kara ajeji bangukega ambo ura tapatirwa iwa umwi sunu mwabona amutantamune ulinchijo ino amosi na agamba maganinzi ulijejo ndawonzia umungwa waminichi osanwe akulekoda mulumbe iwagwe ni ubika nchonzio ate akulekela inyika yonzi kuungwa hao ndawonzia umuna ujatikizia inguo uzwita wao amone hii munene na aga jitapatila mwagone ejo chagamba lino satani wakati lino taga gonja kujitajejo uli Eva nyomulisi waga gonja kujitajejo uli Adam Pele, wakajijita, uli Eva, bobo, wakambira Eva, lino, yebo, ulisi eji. Wakati, yebo ulisi, nchobeni, leza, uligabo tukapati, ya utawujisa, leza, yewe nchobeni, togafi, yebo ulisi kuti, nguleza uligabo tu. Tulangwa kunji, waje yosunu, nguleza uligabo tu. Pele, utegwa abe, uligabo tu. Wede kuba ululeme awalo, ejo, imubamba, igwa uligabo tu. Tari umi utawe matome, nguleza. Iyo linoleza, uligabo tu kabati, ujitayejo, ulindwe, ili wakatariga, yati, ba, uyoba musongo, uyoba, awi, uyoba mujenjesu, musongo, uyo, uyo sibazi ntu, nzota zirino. Mabwana, wagede kusiba punyo, intu jomwe, Eyo yagari ichwi tagere degwa abachela at PhD LLT yon season 2 AC simbi iwusbabyo ichwi yaleza mwana mulombe maningi ugonja igubala igonja kujisiba kujisiba kereka hombo alimwi chinzi chubaka jana chinzi chubaka jana konya baka mwaya eyo satani wakasiba ikuti wakasunda imugwa wabantu konya au alimi empao haka sunda ikuswita elio Ako kegambo amosi wakasiga kambo. Gwesi mpuo, yeyo ya mpuo, mwleri. Mwami imubatu, harimu, wakaleta usumpuko. Ibantu, bayo sambara maomi abo, kambo, igamusinza, wabunyangu, mwuri isau. Sesori unyonganya, pere, ndisora iwamba binu. Nyebo nubala Democrats. mwakasambara ipo pati wanu wakuzyalwa gayi ndi loko momomo pali mwinseri muna republika ndili muna kristo pelemukweso ino ndi sampo alimi kachitha iweza mu mchini wapumphelenge wivotela ibwambuli wopo enchecho amerika tiyakali ikuyanda ngakachithambula ulamupha eyo thomwe yanda ikanji leza ndiphe ichwi lyako ino nde ndiyanda andisise ichwi ilyako mu moyo wangu mwami uthegwa thakupisisiye oh gambo kambi pele mwabona amosi takakunja ikuziyakuziya nkhambo wakali musinsimi ichwi lyakasiya kuli nguwe muwonya mbuli ichwi isunu mwerede ikuliphandula amulekele muya usala ikuliphandula kuyinda mukalisimpikizya mu buwomi bwanu chaicho chakamba chinthu nyomolisi yeremiya wakamba kuli musinsimi hananiya pakati iye ndi oyo musinsimi akanana chaicho nchamba yayo mphawo basinsimi ipakazi pakuti wakali luleme iutina amosi wali wano numuye yanzi chali nochita ingana yenakhala achwi echo chakati nochita nyomolisi chinthu na inganathoambira kuti pakayisigwa ule kunthalisiyo yapi thanzi ilialeza inga kwambira ikuti uli ikuleyi maningi iuswa kumbungano inthanzi ya pentekoste chaicho chali nothoambira isweko thopa pentekoste iwamba lino pakalichisi kuthandira miyaka ili makumi osanwe kuli pamba kwanu ikuba mukhiya khapera thamunabola okwiya o ino chinzi chali noambira ipope wakapungwe oh ikuti natha pa echo ikuti natha zaphaula mamungano phambo kakuthaliremera iwapo kubothu nkhambo ikakusumina kusumini wapukomi usanga na imbungano mukusena kwakuziyalwa muli njiyo ikuti na wazyalwa muli njiyo mukweso mwedyezi kulalemeka bwandeni uyokhala achwi kuti na muya usalala uli muli ndiwe walo uliyapo yo ichwi yesu akati munthu takaphwaneni kuti nkhwa chilikhe pere kuchwi lyonse kutali ichipera chachwi pere chwi lyonse kiliswa kumulomo waleza walo mukoma musinsimi naye akapona inthu echi muli ndiswe ja amosi wakali musinsimi lino ndinajala muminiti phere ndiyanda ikwamba imakani aya ikuti ajathe ikuti nanda konzya ndiajamba ali muya usalala wede ikuchipamba ikujatha ndiyenda kumuwuziya chinthu chomwe ikuti na amosi kwasika awa sino masiku akuima achipombire ena ikuti na wenda ikutantha kuselemuka thukwagwa kwa phoenix inga watuwona sunu kumakani esu achisi munyika e yakukombi na pona ichinthu nchijonya chakapona musamariya yaka phedwe yakumanira kubwamu thanthamukide ikuswa kuchwi lyaleza inganapona nkhamu njona yapukombi ngakali umwiya omwi wapo ba israeli phere napona ibwamu kuthaliremeka kapothu inganapona kupitcha kwa michitho akuleya akathi kapanthu inganapona kupitcha kwa michitho akathi ayesi inganapona kupitcha kwa michitho ikuswa kuchwi inganapona mamambe mumbungano tandambi unya kwapiro unyama alimi inga wapona mamambi akumuya munjira wawalino mbaula yapusumi bwakukombi bwa munthu awa muli ipuzumini bwakukombi bwa munthu akupothambula mukusena ibwachwi oko kuyitha mamambe kumuya kulileza iye kuno jo 17 yamba popo kuti palo oyu sikuhula wakachitha ichili khambo azisesemyo chakwe wapamba ika ikunywa waini wapukali bwakwe iye twachibona ikuti inga janda manimina inga nakupona ikupitcha kwa michitho amosi takathongokera mfulumende nekuba amusiyirire amosi takathongokera mfulumende muonse bwarubwaro iwakwe wakathongokera ibanthu khambo kakusala mfulumende ili popo oo ndakonja samukathala amulindire buyo anini mwapona mutathongokere mfulumende yanu ifulumende thayikonji ikuyakang'anda amwala kakuli ibanthu bahothela musenga ibanthu balayiyanda alimu zinthu zinji ndilamba zinthu achikambaukiro chindi ne ikuti bakwesu balikhete alya bakuthawusi bapi papothu ndambaula kulimbapo wapikha mukhona alimi mmulisi bwangu mukoziwa ikuzinthu ezi kwambira pakwesu
but my church will walk out. Yeah. See, it's what you want.
Alimi ndamba ora kulimbapo. Balati mukwesi Branham, kwezi kuti uliruzi. Ine mbungano yangu ingayazwa mwabona mwabona chejo choyanda mwabona tokonzi balombantu inootinawu ye uti ndakonja ibutaliga ibuyage awa akakwakwa akusambala balindu basunu mubambe obo wakaindi mabusu atutambo imalamfo kutosindi antalainga bachanazi kutozenje mulinga kuinda kuinda intolo chonsi ivide mboba yijisi tunu obiro pere kutina ndasambala kumasenti ahali makumi osanwe uli obiro ingana kwanzala kambonzi kamwayandi ikutina ndasambala eyo yabukambe kwakaindi isinsi ya mamama habadi ikubanakazibe tunu muyeya inga bayula nenchobeni bayanda chinthu chimwe chopakonza ikuli chirabeni eyo iboneka mbuli luganda lwasoseji pa bayanda ibuyo bajisi maningi yabayenda kusalemuka kagwagwa ikuthandira nthamo zonena yosanwe yandeni ikuli sekaseka kuli sekununa pakulilanga kusule kumaphusu athu sindi tulamfu mitwe yabo gayinongomene ke thandambi ejo kukudana obuthabuli kusena kwakudana phere obo mbwini sechisiriyo lubotu enjenzira njakonja iwamba mathu angu mulisi mulisi ejo choambaula mwabona lino obo mbwini inga ibaula madresa ayo ikusi komwe achipombere mwanakasi munini mwana india wasi athala ndakali pyanda kusukana janza yakwe linini ikuthala kumbungano yamweso guruma na akufumuka oko pakasamide dresi mbuli pamama ndio pakali kusama ndakayeya ee longeze kumoyo wako umulindu alimi mwami wakamuphonya mphonya adya ndathaninga akwalo ikusiya ulindime wa mwabona ndakayeya chinchi chipothu ndaomona si mwabona ulindira buyo mmane ujiindi ijisale jasiga jiindi jimwi wabona eyo ncheyo mboja kapete inga thokonza kusambala madres ayo inga wasambala umuna india esi ikuthali ubunji iloko ibabo bayapuleka byo mbuli ibamwi ibabo mujisi ikunji kwamabambe amatelevishen manji eyo bana ibano baya vuleya imwi bamwi aba basi asunu bamakuwa bamayi bazikolo babora vyonse esimbi yabukuba yebo chibotu wazwa wakali ikaindi elyo mbuli mamba muna amerika bali mbobabete ujiindi jilamfu yakainda muafrika jiindi nitwakajisi ngowa wabantu basiya ino bakajithanzi bamwiya okuya balo bamamishinali balabala balalemba basi yamphalo jiindi wa ba balisi kunjikujatizya yamijitho mmiko yabo kuinda mbomu kunja ibuna kristo ngonja yo ikuleta mbulimabo mbombobo kuti na omwe wabanakazi abo obuya kuti na uli mukowa wabazulu kuti na walingira ikusika musera umwe wakukwatwa elyo tajiti munthu umwe taka muthola ikuba mukaintu ede ikuswa ukuya tajiri simukowa tepe munene ilo chindi akwatwa wasolekwa kumusindikibwa kwe ili kuti na wajanwa mulandu werede iwamba mwalumi wajijitha kapera bobilo badachayikwa anthu omwe ngakwaba kujayikwa ikunji okuno ikuti na pakajisi ibubambe wamuchopo oyo pamuyeyi obona pambubo nga ndibajana basikuwamba mitunta bakubwene kukuzikha ibarumi abanakazi amasimphe pere muli mkwide nekuba ero thamu izi apopo ndepenzi yacho mwabona pere lino ikunji mbambubo pawo muchithanzi balabathola okwiya akubayisya mujikolo mphawo munabajana mutukwakwa balijisi izibi yabo yamikowa zopakajisi akubowola ikuthola zibi yapamakuwa elyo mphawo balaba ikunji kuindi ziri khumi ibana bakehena kuinda mbobakapete kumathalikiro iyinthu byo tobayandikana kukhristo ikukhala awo mbobapete ya iyo njenzira ikuba maindiya ba amerika umwi ngopi dansoni mujisi eji ngoyo muna india masimphe wakajisi jabiro iyibi ikuswa unichicho thandili ndili munthu ibuyo umwi phere ndaba imirina iyi munene ikuti na mwami wasola undijosya masena amirimo kulanganya mbuli bobu amulumbe wangu wamabanino wandilekera ikuphona chindi ichembe ya kuli ba maindiya iyi munene iyi munene ma tulabona ejo amosi nchanga wajita jindi na ita ikuswa yanza ichu zonsi inga yatapatirwa nenchoven ikurumede taikwanji kuyaka wamba kwangu wakali obo ata ya mwara yakuli ijesi yakahotela musenga. Mwabuti mwaya kuyaka mwano enu atala Mwara mwabuti mwagamba usi Mwaya kusura kuyaka Mwagamba ugero akugamba uga Mwara kuyaka atala Mbaga ni Yalaga mbabutu Afite Yaguli mbunga Yawe Yivantu Mwami okuya Balago nja Yumutanda Lino Nitonga ugera mwagamba usi Mutaba ajamba Mwuya walesa Uchala mwagango Mwamba Mwamuchane Mwamuchane Mwambi Uya Yivinina Yutuesho Yutalindime Ndabote wa mwagamba usi Unga wajitajejo Pili mawe kumunga Jindi mtu unani gitwe Alisa Asola Iwaleta uji Iyo mpao Abagenda lani andirio Mwambuwa Ngoboti mba ya guba Mwano AGC Yon Sipego Zirifuga Gazberega Mwuringio Mwizimbi Iyo mpao Walo ajejo Kabela mbungano Hai Agwalo agwalo Kona mbuli Igabotu Mwagwere de Agulire megagabotu Kaigai Ma ABC Habo amagani mabotu Pao igwamba Igutine jisimgamba usi uligabotu Ba mutongo wago Bambubo Waro mutongo wajisi Kana Amerika besu Iguti wagabora wawu Luangurugo wabugombi Uzogunzi wakachogera nchonzio Agubika ubantu ilesu Ijinti chionya Kutogabore la ogono Uwanguruga kulimchijo Ejisi gonsi Jirimburi Israele Ba Israele Yagasiga mu Palestine Yagatanda masukukara Agwe tola njiga Ibutanzi bagajisi barumi babwi Ibagari igabotu Igabotu Ugubalera bagajisi Davida A Solomoni Abarumi baremu Umanegele winde igaindi Bagasumana na ukota Igunjisya Agusungirisya Agusara gunjisya Igusigira bagachana Ahabo kumusanzogia Oyo wagwatamu heteni Lino abo wakari mulambana wakari gabotu logo Wagwe oo oh, wa, wakari wianda ikujitajirureme He Taka kunyi ikujitajirureme nkambo Iga mwana kasi wagwe oyo Lino serwani marumi oyo Wairi ugana na utandila mamini tumashontu ainda Ngagari imuntu uri gabotu Hele eyo nchianza ya muhule Oyo unze iyawe Eyo jinyo na insingo yawe Eyo chejintu Yawe jijita Yabora ya kutetete Kuyo mbuli mwagonja Mbuli bobo Agumwa ya jintu jose Sina mgalizi kuti tuli tuli Lino Iwelete Yesu Yajisi Ipati maningi Ibusigira Kubadera Mari Agulomba Uzwa umetelo Nyotu ya igujana Nyaga ili kumi Ayone Uzwa sunu Ino chinzi Yawe jitika jendi buambi Obo Bagu gagirwa Castro Masimpe Ndamurwana Muna komunisti Ya, ndamurwana, pere wakajita jintu, ijibotu, indi, naga jincha, imuchobo omari, agujosia ingolide, iguleta, mabondi, agujosia ingolide. Tuya kujita ejo, na pe, ulitu, jimwe, inamatikitwe, usiwesu, kwa kuti, imbungano, ya katolika. Njeje suruwono, iwanyi, rejesi mari, rejesi, ingolide, ya gula mabondi, yesu, ujogera, o mbombobo, rimuye kuti, basambazi, mama whisky, basambazi, igatombo, bantu, igalemu, ibajisi, Haba, basambari, iguwasia, suegewa, magwebo, habo onse, agupanga, imari, agukopera. Bayo jowe ranchozo, agukweza mari, ayo iguswa kumbungano, ya gatoliga, eyo mpao, ya sambara. Chibotu, sena baibere, cheria gahamba, yumbere, iluwono rwanyiga, seri situnzenyu, nanka imutumu songo pere, nirumba imami, yuti, nirimuzi. Hero, mbombobo, hao, haya kukara, kuhonyaria, na mjirangisye. Na unakisye ya wona yukutina tajiruleme Uyo nishima kuti tiyopona Uyo jibona alimi Tandiye kuti tiyopona Waji indijira Pele mbobu ti mbobu ya kujita Mbobu ti mbobu ya kuyaga imbungano Mbobu ti mbobu ya kuyaga yesi Mbobu ti mbobu ya kuyaga yesi Ali jeje lino Ino kuyaga kujitanzi kuchatikizia nchijo Ndile chibotu Ndijale kakunga kusena kumwi Ndi pele nyogo mulisi Nda mbagunji kusigira Mwaziba ejo chega nana Mabona nyomulisi ejo chepandrura Mamunagi ejintu nchomu yanda Nyebo mwabona ejintu Nchomu yanda na Ejijo kamu jana Ogo fiandisa wanu Mamunanje mabambe esu Ama televini sunu Ata mamurugri Wagari guba Wagari imabi Iwana besu Ketu wagari Igubaligira Seremugira Doropo Agubona Mabaisikopo Pegupegu Heri no jabosi Wajinyona Ejo nchonzio Agujibamba Iguba Television Agujibika munganda Yonse Alimi ejo inga Yabagabotu Television Igabotu Igutina ujisi Ijintujirureme Harinjio Ninchobeni Mwajibedi Pere jinsi Chojita Yabubola maningi Uwora Kuwelesia isina Yalesa Ugomba Usinganya banagazi bazi nswe nijito ya bamu eyo nija mizezo ya bana aba mane pagomeze yagikama yabagubusi ibaga inzira irureme mbambo bo ikebenga borombwe ni tobeni inga nyobo majanga isi yesu jo ya sandwa iguba yigama jazi kebenga uhumba mbrombe leinda gonse yagwamba iwagwe wagu yuna uto solo otwa amutwe uja bwite amasusu agwe galengerera igusia wensingo yagwe mburi yukera iwa masusu airene gonse amutwe mbwa muga Kennedy winka gonse mburi bobo mburi sikebenga elio mpo igwita uti muna Amerika mwa igusua gurusialu mwe mpe abunyona mbrileza na pe mwioloba awo kegambo tu tuyanda ikubika mtumu omu uyabutwegela ikujita umuga tu tuyanda mbobo yonjenzu laguma mgano kuyanda ilusara unijia mwembele utali mwembele uyabuima awo kumputa maga ni mawotu ulimbabo bayanda mtumu uyabalegela ulilanda mwona msuti ya usambia usoba na induga mganda gansi ikupona bumi ulibonsi uyanda mabambe ama television ata wamburitwe atuwepele anuka abusofi ikusangana imbungano anyiga anto omwe kayi gandi ya mosi na gomporora iwana ntu esyo yakuti ibantu mwaga mutambula kaguli yaga hotela ikunjisia intu nchohyo yutina mwembeli wakamba uga indirisia mameneti ali magumi obiro odi gabachomesi ya mwitila mganda wamba ikuti langisa awa mwembeli itwala uleta oguno ikujita intu imwi mrijejo tujisi bubambe mwamamini ali magumi obiro wamana obo ilegele yunke iyuntu yandikana kujita kutanda ijigama ejo yabashomesi kwa umungano waweza paibere ugamba ugabusi bonse mwari paulo mwaga jita kubona bubuge wabafu mbubonya karamukusia mbuyage ikona ega kwa kwa ili gabotu lesa ulagonja kumabwe aya televisioni pegu pegu itabamru dwe ziatombe zisofi kabeda kujitia mbuga jani amulange banabesu banini sunu amulange ibasimbi besu amone bantu banini nabaswa ujigolo ba taindi umyaga ili isambomwe ya kukomena jiroba lusere baba ya sicha misanga ya tombwe kambo nzi ili ohabo mama nyina antela wakajita kumbele ili abo ikutuna te wakajita hukuti mbana mamwe meba njira na abo ujanga oyo iwana ibago mbubasaba narimu mbubo Mwunumwe, hindi jumwe jainda, mga intu ulezi, wakari kede, utafure, nye Josefu, wangu mwenini, wakasa mga pala, yagari unga, yabamba, simato, usansoni, uliwawe, nagaja buga, nagati, chinzejo, ili wanyina, wakasi wisuge, imutu mwenini, wakaboneka, ikubula gambo, wakati, nundi penzinzi, tata, misosu, ipati, mumeso agwe, nagati, utakasori, ikwamba intu, mburi ejo, Taga si jintu moja gabete. Gavora ujana kuti. Bana ujigoro gaberesia. Eyo para ibi. Nagati. Oyendwa. Ejo cha diaburos. Mawona. Mbaba we. Ibantubanu. Yaganjira ibuyo. Mubu sena. Mwesu mane. Jababuyo. Mubwa ulia mubwa. Jitwebe chobe. Jiri wobo ya sibi. Oma mabambe ama television. Basibi anda sibi. Basibi anda misaru. Oma, mini chitali magumi obero, hindi ikuwine, derede ikuya, ugubona mpegu, imuga, mwabona, obinda, kukwisye eji awa, derede ujijita, mwabona, bajita ibugombi, igwabo, basere mugira, oguya, kabera, ogonkunji, derede mwambira mtu, na mwanagasu wini, wakasya kwa, muya walesa, yokala, ora awola, unwa iki yalesa, ibutaribio, obo, pere, hindi, yauma aria, ila jata akujincha ibomi. Amen. Iyi, kwa lo kuyandisha. Wamiyo Yesu. Ibuambi iwesu bonsi. Kuri nyongene akubola. Chejo bantu choba yanda. Waweza mtu uligabotu. Wamba mburi mtu uligabotu. Umulika mwashi wajigama. Yawasigu. Yanda misaru. Yosabirela oyo imuntu. Bobomi. Wababwa. Na mwanagasu uligabotu. Nanka umi. Mwabika mwashi. Oyo unyongene. Ba mwashi onsi. Werede. Ulipa ulireza. Walomuni mwasu, wakupaila mane ibana besu, wafutuwa, kubambwa, nanda yesu, mchirirano. Ya, tulimuli Israel, mwayaga jita, abo, ibaba panga belegamwe, abasi nkono jina, tutanzi, baga jita, utantamuga ichwi, ya watana kwa njia, ikujita, yejo, elio, itonde ziabuyo, wabogulari Amerika. mwayatantamuga kuchwi nyamurisi nyamo nyamo mwerede igwaga igasimpe amutana igwanja ibuchoma kuweji mbombobo mbombobo eva waga sangu na kukaga ichwi yaleza gataninga ugonja igwesa bubeji buka satan gagarifide kuchwi gaindi mbubonya lino ulegela romu wenderezia utawe ikutubula ntobolo tabazechwi yaleza chatikizia zintu esi elinde penzi yajo mbolibede tuendekana kubuga kwa musisimi waga simpe kudujo sya kuchwi mbombobo wakashomeze kwa umwe wakasomeji kwa jejo ii mchobeni maragi wakati uyoba elio uyobo ziaru shomo wabantu ujogera kumatata apende kustu lubo amosu wakarizi kuti basu ya ndabisaro nibi vaisweli wayo mnyonyo inuanda mpeji rulemego kubonya mchomi wajita sunu mwazi kuti inyiga basu ya ndabisaro nibi ya meri wayo mnyonyo.
Your love of politics.
Uliandi shorwano watu nzenyu. Nadagirabu yo ejo kujata anini. Eyo jionyo nyo na jesu. Uliandi shorwano kunyiga. Utagomena ajwi. Hakusola kujita ejiruleme. Uyonyo nyo na mungano. Ombombo wanchobeni. Ya utijangu kwa. Imungano amusia. Asia ichwi yawe. Yabumi. Nga yonsi. Yarimwa ulingio. Ulijirebio. Barajita intuchionya asunu. Iye. Ibuti na amosi wali anu. Inga womporo ida. Chianza jonsi. Lino mungo jala. Ndi andagwa mba jeji. Munga mpango. Ga 8. Amuswiri ya gabotu. Wakati. Jindi mulavu ahuruma. Nguni chita kukonja. Uyowa. Jindi mulavu ahuruma. Eno. Ndagawa kima barafu. Imulavu mwami wabanyama. Mwafrika. Ndagarada omya. Murugura oro. Jindi jamasiku. Unsi jabwisu. Obunini. Na. Jagali nsoge. Imulavu laso tuga monya. Mubusu. Gwantogolo. Ili mkutubula. Kayowi eyo pe. Pere. Ndagai nchi monsi. Yamangwa. Mwagangwa. Iganu. Gansiku. Pere obo mwini, mulavu, tagai nchi munsi ya mangwa, baya, katuanda, itwa mangwa, mbui obo, kabela mulavu, taga sotogi, gunjali ya bobo, ulagunja igusiga, gunjila nchohyo, hili ya mebo, ndaya, gatulede ugea igusigu mwumi, eyo, kungwa imuromo wawe, mupati, wagale, ga usondela sondela, usunguruga, ogo, kulare uswa, umutu iwango, wana pereta, taga siga munsi, yusumba ya we ipati, jagale, igutandila mbuli obo. Iga sunguruga abwa. Elola kwenye kumkwa zintu zionse uzita. Uli basuntwe, basuntwe, basega, basuntwe, balila. Kamera, kamera, kamera. Balagwira, elio, elio, ulangwa, basogwe, bajeta. Andiaburuba, iwasofu, abalo. Igaba, baba jema, wii. Ula kwenye kumkwa, igoma maile. Elotuga azioga, uzipati. Iga mishobo yonse. Ewapanga yongo. Kere mulavu. Akurume ibuyo, ulare. Mazibasi uga zipati zilarega igulira. Zila suirira. Kambo nzi. Walo mwami wasio. Zila suirira gulingwe. Ibaibeli ya gati jindileza. Chindi mulafu ahuruma. Unu takayo. Mwijindileza aganana. Mwoti. Mwotukonja igulega usinsima. Mwoti. Mwotukonja kubutantamuga. Jindileza aganana. Usinsimi wamporora. Ijuri ya gamba, aliwuti nandi chwi liareza. Alimi mulahu avuruma, yuga zipati, zindu zionsi, raumuzia kambo, zayowa. Mwami wabo, 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 ula, ula ganana, zirejisi, ikano ikugwene, jamba, ulemega kukugwene, ulemega imwami wabo jindi na ganana.
So God speaks by his word.
Abo wale sagana na winda kuchiri yawe. Na kulegela jirenge jonsi. Yabulenge iwawe upagamana. Ulagana na mwasuba aya. Akumamanino. Wabika ijiri yawe. Na kulegela jirenge jonsi. Jisurirwa. Mugami iwawe upagamana. Ulijejo chamba. Wema. Kulingula. Ula huruma lino. Ukuruma winda kuchiri yawe. Jega simpigizi kwa. Walibunu na mwini.
When he roars in these last days,
Jindi na huruma, mumasuba ya kumamanino, atupagamani. Ikuziba kuti kuri nchitu nye mwenjirafi ujitika. Muziba kuti lesa tajiti ejo, kakutawe usanguna walogu huruma. jindi akhuluma pao chinthu chimwe tovera ikhuluma oko iye pambo ulabora mpao wakati tai tanga mulavu ulakhuluma kakuthakwe ikambo tsena mulavu munini ulalira ikuswa mumphangala ngathaninga kujatha chinthu chimwe mwabona lesa uli chisikambo kakukhuluma mkhambo alo ulizi kuti iluveta lwaswena alimwe chuli yakwe ichi uli yakwe walo musisimi mwapete yeji chisisime ya Yesu Kristo yalo nchiyoponosiyo lesa kali kununa imweni uli ife winda muchuli yakwe lilembedwe elyo alo ndi chwi elyo lino eli ndi chwi lyakwe thakwe chikonja kulingizikwa kuli ndilyo na kukwisikwa kuli ndilyo pere liyerede ikukhonwa kulamikwa inzira ikuyo mbwalipete tatukwe ikamba kukwisya chilichonse kuswa kuli ndilyo na kulingizya chilichonse kuli ndilyo lesa ukilileza uli mukukhuluma wakamba uli mukakwete masuba akwa nowa wovo mbuchiyopa ukubowola kwa mwana wa munthu pakali kulya ikunywa ukwatha ikupha mulikwathano kuthalire mmeka kapoto eyo mbuli mboyo yakupete ikumasuba akwalota iwakasika mwini mu muviri wa munthu akulisindikisya imweni mbuka okea uli Abrahamu ikati mbuwonya wakuyopa kubowola kwa mwana wa munthu amulangire zinthu ezi mumuni wakumangolesya ilamweka oh kuti nthwalichisi Amosi achira usunu kumulekela ikukhuluma inga mwayaula ziyanza chisu athu nsiyansiya twesu khapera edzwi lyaleza iyo thantha yakusunu athu kombe
Heavenly Father, speak again, Lord.
Tata wakuchuru, kanana alubo, kuhuruma mwami, ikubelesia muya usalala. Ngomu sisimi wawawara. Ngomu sisimi wabusoba, ikasola ikuchana inzira yakwe, mumiyoyo, yabao miyabaragasi, utegwa, aganane ikasimpe. Ndiri kombene, ilogo, uli, mukuchana mwami. Ndagomba tata wakuchuru, uti, ulajana, ibanji omuna sunumasi, uti inga, wabelesia mtumi oyo. Wambiritwe iwa ubateme, jindi iwa mkwa kukuruma, iwaleza singuzi onse, uyabuya kuinda kuchu iliawe, rubeta rurafa afki. Jindi mulafu akuruma, urabora, jirenge ajimwi, ajimwi, jizi kuti nchivotu ya yuba. Kamo mwami, uyabuenda unembo. Leza tujisimyo ilao yomwe, ya uwabiriwa, jindi mwami wabami ahuruma, obo mbuloa kwa Yesu Kristo, urijisi ilao ya uwabiriwa. Nagomba tato wakuchuru, kuti ulagana na, unyo, sunumasiku, kubalegela ikusiba, ikuti, mapona, muzimbule ya uwora iwa Kristo, jindi masi, nari mungu mwaiga, azintu, baziyabu ya, mbuli mbozibede, yenegwa bobo, muruse iwago. Ruba uba. Tukabisha mwanindi, imonika ikuti, wakutata isure iliago, wakulindiswe, wakutulegela kuhunka, perenekuba mburi, wakabete okuya muedeni, ulabamba inzila ya kulobokela. Wakabamba inzila ya kulobokela kulinoa, wakabamba yomwe ya Musa, ya Daniel, vana ba Hebrayo, ulasumala na kubamba inzila. Abaabo baijana, leendela mumuni waleza, akuba abo ibaigaga, barapegwa imirandu akuswaigwa. Ndagomba tata wakujuru uti tagukabi wababo bali omu na sunumasiku bayo oswaigwa. Akube kuti jabu watu bahwe ikuruma iwaleza muya usalala baugana na kunsi ya miyo yabo kwamba kuti oyu ndime mutayowi. Ndendime kambo twajilomba musinari ya Yesu. Amen. Ndiyukasya iwito wawujipairo utandila mamineti alikuni. Ndamuga anini pere ndashoma bili wapofi ya makadi amipairo masumwa shontu aina na ajitu yemwe ejembe ikutala ulia mwesu guruma. Alimi ndiye guba hosya ibusi kukwa inda tega tumina tandi niyela kuti waka hosya alubo sumasiku tandi zina wajita na pe pere atuite amui makadi ayo. Sama mwesu guruma mkwali guruma pepe guruma tena mkwali pali kutoka tarigira katarigira ikuswa mwewe. Saa, tukatari aguswa kumwere, wani, atalawo, usibu wainda, yetu wakajisi makadi ya mipairo, febo, muya usalala, wagenda kuyo, kuinda, mupunga, kuitabantu, mulajandejo, ndajitambevo. Halimi ugamba ugajangusu, mulibobu, utindisa, laringa anini, halimkugo, nda hosia ibantu makadi ya mipairo, nisini zidwe kupairira imuntu oyo, wamana, ikutina, tarujisi, ikutwerwa kumwe, ogo, kuligabotu, pere, nisini zidwe kupairira imuntu oyo. Mwanangu urakosia makadi, mpairo, ne, nerede, pairira imuntu oyo, wamana, agobo, ni mwabobo, na ijita, leza, nani kwa sirizia, eyo, kana, ikuswa, mwujisi ogunu, nda, ndajita eyo lino tatuwatola jindi lafu atubone tukatarigira uli 1 usiga u 25 ndashoma muwabede usibwa inda ya 1 usiga u 25 ndi mwezi groma sampoli mwezi groma siriambi gabote eyo kere ndiye yakuti uli gabotu 1 atarigire abusena umwibombi sunuma sigu atarigire ibuswa u 75 pawa usiga umwanda umwe ngono jesikadi namba 75 tambika janzali yako atubone kuti nguli kabotu iwabota njibotu bora atalao omulindu 75 74 70 75 vuyo lino 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 mane kumwanda omwe amareke babore okuno olekole bilipo nijatire ya siga seremuya okuya amasha amukwasye mane iwasikwa umunando wa mipairo ino bamwanu amulange ulindime anini buyo nya tena bamuyanda natuimbe yabuwatu yabu baba buyo anini buyo kujindi nubamwi amasha ibagwesu nomuseremuya buya namurumba nasia unselero okuya abobo inando aiwo sangana ndiana ikupairira bantu aba bawojunza antela yopairira ibarwasi mwenya buyo akuyabuya mane musangano wabe minisi watalika ero ndi ndiza muke su robas ujesi iminando wa mipairo ikutala ukuya warokutana ku usena ndariwe yakuti ndiza obirobesu inga twaba aomwe anto omwe urubasu omwe alimi omwe urubasu rumbi perense pesina inga wajianda yonape na mbaula kulingwe na limi nchibotu na sangu na kwa mbaula kulingwe nyomwa wana mwesu oro walo mwesu uligabotu ulanda uini waleza alimi inga walibombiaga pati ujita pere hibanga na vijibwa uliwada wangu omuya na mtu umuli oyo nyomwa wana na bobo ndiza nchibotu na jirega vyo jirike utina ndamira uti na niromba mwesu branam bora undikwase inga nabotelwa ngujitajeyo pera lino walo mubombe amugasu muwatulogo alimi utina wandilomba ujijita mebo mugwine inga ndajita pere inga ndaenda kuti wandilomba ikusanguna nyoma wana nchivotu tambi ijintu kujatikisi nchijo mutajambi ulingwe ino amulege buyo andilombe mpao ndilaziwa ikutina kuligabotu mwabona lino tulabona mbangae bagweza lino atubone aliongae makadi amipairo alimubiyage atubone manza anu uli akubwene mashonto ambi ndiza ainda kumakumi osanwe makumi one makumi osanwe ambi za nya ndiza makumi otatwe ambi chibotu lino tulabweza lino tuli jatirira buyo kadi ilyago ikutina choitwa mwabona maminiti ali kumi ikuswa 10 eyo ndi anda kuti mugabe wiya wa musondo yifumo alimi ndiza chunza mukuba akusangana kupiro yo tandila ugusya makadi onse ngetu jisimpao alimi mpao utalika mapya mumuhulo alwo tunoli kuli masu mumuhulo tunoli kunselelo igwamba utukusoni mutalubi useremukira utukusoni lino muswangano wa minisi unselelo okuya zakuli umwi uswa utukusoni ya masimpe jabera kamunda wanyika tobeni werede ikuswa okuya mweso ka Williams yonitobera nkamboga jeyo amwi masuba aya yindi neka sanguna ikusika okuno wakali matropo akali usundana alimi ndabona pajiri ndakachibira kuli jeyo bola lyasu baseball na timu ya basketball mumunzi alo matropo asundana Jeffersonville manyuka ban mama takwe watakwe ikama yipati yakulwana lyonse yindi bano jisi msobano pao pezi poko nzya ikuba lyonse bali linchijo yakusumanana ndizi mutukusoni pere Phoenix yakumena ibinda tukusoni zindizinji ndashoma nkambo mebo tukusoni seyei utingu 1/3 umusela wa Phoenix pere yakumusanza nkambo bali jisi bantu bamwe babotu ibasalali kumusanza okuya ndili masimpe wonse keuka munyiga ulale masaga amu Afrika ndijiba jana boma nindakozi yakuleta mbuka ntu wangu utalo okuno mwimbira kuimbo ikusiku pomwe bazwangu twe akumbo uzwa kumanyika ali kule lino uyoima akusomoka jindi ndamba jejo waloyowa mukesu Ros Charufu, Mwes Ros, wakati, mwenye Branham pari ano, kwa mulomba iwola atala, iwamba machi, iwakati, moyo wangu, wakasotowa utandila, ikumi, sanwe, yati, ndakuma mutwe wangu ansi, yati, beo, iutina, uli abu sena, humwe, musu angano, yati, nyo yu wancho weni, mwa usurencho hiyo, abobo, ndira, mwa, uli yejo, jindi, na inka umunzi. Ndashuma nyonsi, nubantu banini, ndamba jeji, iutali, Iguti mpali ano, nyewo umuli sobo, alimi onse, abo. Mamuzi, ndashoma, mwami onse, mwushi, mwuyage obo, jindi, awata mga ntuwagwe, yoba, uli gabotu, ulingwe, alimi, mwuri, mwuri, wago mene, anto mwe, mwuri imuga ntuwangu, alimi, ndagaba abo, iwa mnyaga e. Iguti na, ulimba isi ya kupegwa kumwashi wa Branham, awinke ulingwe, unamalilo, mwabe demasimpe. Jintu yomwe walo mutumbo wini, ili mpao amalangi, ejo, jaregela, wana, ili mpao, inga, nga, kamga, obo mbojibede. Ba, bantu, mumuli angu, sigati, amasigu, ili ulaima agati gandime, abulea, mbona, empao, umunzi, abobo, ejo, ninchito nde mulogo, ili bilipo wakali mubawa, na eya, zindi, zinji, nagamuweza, kuhonse, Jindi banyina nibagafwa. Mukwanda byo muneni. Dr. Ade wakali igwamba ikuti yebo uri mulambwana ugambya iryo. Dagali se yakukwagwa nkemweze de walo galiri abanyina. Imi igali mapeo nyomulisi mebo nkemujati de atara amagu angu muri bobo nalimi sega jisi imali agwene. Ugwamba ijawe na gumulira Iboto ilini. Ndagamulila boto. Ndakoku. Ndijisi. Ndika paipi. Hali ndiyo. Ndagari. Ulibika omu. Akulibamba. Igunsi. Yagubo. Igwangu. Utegwa. Igariga sara. Wagarigunga. Walila maningi. Ndagarunga. Ndatambigisya. Igushonka. Iga paipi. Ago. Umuromo wawe. Igumulegela. Igunyonka anini. Agujosya. Ibotro ansi awa. Alimi mkupa, wanitigila gonse, mtujonse, nyomulisi, nagari, mjatila, uyabuenda, igabotu, nyomulisi, imutola, jinjama sigu, ma, njira, mwaga sola, umuma uma iguti, awone, agujana imutumwe, umulangirira, ujindi, negaunka, ugeogombela, ibarwasi, wagaswa, mruendo, rulamfu, antumwe, ndashoma, unotu bambide, munzira eo.
I see him yesterday packing his little boy, and I thought, Billy, That was you just a little while ago. Well, that's what we have to do. Move out of the way and give the others a chance. Blessed be the name of the Lord.
Ndagamwona jilo kawezi de mulombe wagwe munini. Yero ndagaya ya bi oyo wagali induwe. Iga indi buyo kaga inda. Eyo. Njenzila nyotwelede iwijita. Iguswa munzila. Igupawa mwiji indi. Aliregwe sina ya mwami. Jindi mulafu ahuruma mwabona nguni utakwa nziku yowa. Walimiku yowa lesa matalikilo abu songo. Mbombobo, ejo nchaga mba mtumu songo. Iku yowa lesa. Ino ndi andandi nye, nubantu, mumundando oyo wa mpailo, nomu yungi awo, nyonsi, nomu ziguti tagwe nchezi. Ujatikizia ndi nye, amutamiga manzanu, umui awumi. Imwami mbotu wabuchulu, mwabu wetesu wangu, kujimo, mwezi, Mubumi wangu, na wene omwe wabo mubumi wangu, antela, bagandibona iguswa wukala mubunga. Unumanga ye, uge mubunga wazi kuti, saizi ikinti omwe ujati janduwe, pere neguba ulajiswa, alimwe ulashoma kuti, leza inga wakuma mombe wajikwabela jagwe, alimwe leza inga waganana kulindime uguita, mburi mwaga jita mwanagasi, mburi mwanagasi mutanzi.
Oma,
tajigami, nagambauga jindiranfu. Bunga, muri eli, amushobo warushomo olo. Rwede ujiti.
Here's a lady.
Oi mulindo, lino, goi mulindo. Twaswanga na sunumasigu, muri benzu. Imulino, ulingwi awa, muwini antela, ulajiswa. Nagwenda, ujisipenzi, imirimi. Mwabona, leza ulajitazi ntu zimbi unze ya kuponya, bajiswa, nyomulizi, ili abobo, alimui wakashomezia, ukwanya igubula wesu gonse, igubula wesu, jindi jimui, igutari uyanda wesu, pere igubula wesu. Ino ndia nakuti mwyeye uyo, aumu ilino, ini wanka, kumunzi, na uti, tunajibali te igare, mungabale, musalari Johane 4, akubona ilino. Ino awa ilino, peyei, andayambe jeji, ndashoma oyumunimu, wayanda, yonditwala umunzi, na usumpya uri nkonya kuserero kujindi eja mamani na ulituma umasena alanduwa wizina umwe ogo wabataninga wa mwabona uri jintu yemwenjila afki ikujitiga na mwye ya buyo alimwa musirire tandili muntu usambara matepu bele nijisi imwesi umu watu awo oyo utola imatepu aya kabela mba magwa ndashoma walo ngu James magwa alimi sianyina zira wagwe mwesu Swatman busule ogia mbaji sima tepu aya inga najita utina umwe ujisi tape recorder leguamba jiri jonsi ujatizia nchijo lino mkambo sezi ijentu ujatizia nchijo pere utina wasola igula tepu kuswa ulimbabo goura tepu eyo barumi ino nchindi nzi ya iswirire barumi ino nchindi nzi kahirizi ya kugomba elio mpao watalige ikundi wambela wana jindiwa mkambo ya kugona mpao uyumuyumu obo obo mwe mwe nyonya awa sunumasiku mama ure ujatizi ya iguba uyumuyumu utina mwarizi awo mpega ingwi nyonya lino nyonya awa wana perendelede kusumanana izuzudira taligi pe alimi sigulega tazudiri mbabubo ndelele kujita ejo nche kagamba uga mwabona lino ndamu shoma leza ndamu shoma nyonya lino lino pao ambagani lino utina nda utina ndali imwami utijesu uliingwi awa imi uimwanagasi walijesidwe mwezi kuti ndagonja umuponya utina ndali imwami jesu netagonja kujita kambo agajita igale lino mbanga yabazi kuti owa mwini mwabona ya masimpe wakaja tila gale zibi yonse wakaponya igale mwazi onse wakatambula gale akalibari muro wakapatiru gale onse wakapatiru pere yintu kuyo chwede ujita kujizumina ujishoma ujizumina alimi ito kwenzi ujizumina usigila wasangu na ujishoma mwabona shoma magani mabotu lino pere ino kuti wali mwi awa kasamide insuti mwami mubotu njaga bamba imwesu amujizi Williams undulira utandira miyaga yosami na isambwemwe ya gainda alimi inokuti wali ingwi awa unsuti eyo gasami densuti eyo amwana gasi oyu wali ingwi awa nukuti nwa wajisi inembe mujanza yawe nati ye wabona ndi memesia ndi wabona inembe na langa unkumo yangu lino siguri jengezia uli onse inga wajita ejo mbombo inga semu ziba uri jejo utina wali ingwi awa uri obo nisamu ziba pe Nesu waguti, hajini chigo, mkambo, chindi agubora, mwembo uyorila, pio, agaboli, noba unyiga, pia uwe mpa, mumulenga lenga, pio muswani, mwana, pio mwe mpa, mumulenga lenga. Sebo, ibaomi, wasiarisi, kio uwe mpa, antomwe, ambago, pio swana, mwami, mumulenga lenga, tabori unyiga, pula muswana, mumulenga lenga. Perino wakati njoba andinywe mamanino anyiga, pegamo si nanka, umutantamuga, mbobo ti mwago njeguba. Bumi bwawe bae kutina bumi bwawe baba munindime yompao inga na mimi nina pao yutina wajita inga baba bumi kubonya wakari molingwe inga wajita zintunzionya njaga jita inongonywa urumia mwanagasi mbuli musarari Johani 4 waswana mwanagasi takarina mbwona igare takarina mbwona harimi mbabo bakari inkwi antomwe harimu waka muambila mwanagasi kumugalo penzi iliawe mbole gabete yujindi naga jita jejo wakati muneme ndakuziba uti uli musisimi wakati pere tulizi kuteti mesia jindi agubora uyote kwa Kristo jamba umwi unanidwe jindi agubora uyojita jintu ezi ikutuambila zintu ezi edi wakati ndendime oye uga nana kulindwe nekuti ngumboba jangwenya chunu abya miyaga iyo mubili wanyama ulabelesha mubili wesu walo musansa tulimitabi oo oye muya inda wajita alimu mbonya mbole mwaka jita jindi mwagari uningwe tambo mbobo sena inga ya wamba ushoma wamba amen utina inga ya jita ino mulindu mebo Mungu uziba, tena kukwende mubo mibwangu, mburi mwesi, mwini antela, mwagandibona, mwagwa kwa, na mumi swangano, amumi, pere, eji, cheji ndi yutanzi, ya kuswangana wesu. Ino yuti, utina, kupone sugwa, kubalide, mebo, utina, ndagonja, ujiita inga, ndajita alimi, utina, ndajisi, nzida, ili onse, alimi utina, njamali, yuti, ndagonja, ujikwasha, inga, ndajita, alimi utina, wati, Wenda mtu umbi inga wati, ndabora awa, wesi branamu, ulindwe, bairira, mwana wangu mulombe, na mwana musimbi, na mujizi, wangu, na tata, na mtu umi, inga najita ejo wabona kufumwa chekwanzia alimi alime kuti na wajispenzi ya kunganda nganati njanda nguswan amulumi wako ntomwe akwamba ula kulingwe usina kumwe kunze yawano yebo wabona yutegwa ndakwanzia ikwamba ula kulindinywe nyobiro akubona eni ikampenda pukabete paoji ndimu ya usala waibonona ikwamba lindira nini ujita jeji ponya awa ujindi jeji jumwe ejo jaji bamba togonji uwaga ejo wabona wamba jaji tajeji au senamu pao jambwa yebo wabona lino utariga uzwa ponya awa wabona ejo nzira jaji tuwa lino olizo kuti ndamba ula kulindwe ikubuka nze umwe nari ukamba uka wabona ejo pao ndia ndiabu gajirwa uli jata ndemwini unanike kwa nitu jimweje mbi yebo wabona ikubona na muya usalala ulasiga akubelega alindi me aji pego jabuleza nkoguti makano atuaruga obiro akede anto menchobeni ayo ani pakuruzi akwaleza ikubona zirengano akubona ejo jitiga ejo ya kujitiga ejo ya galigo ulaziwa nambu ini nape uli mkwi wakumbere ya bantu batendera umuanda nubajea wabona na munsi ulingao nyanda yotatwe neguba wabona alimu ulizi uti ji ulisi na mwini nape alimi ikuti na mwini kwa uti nguleza ibaibeli wati na guli umwi agatiganu simuya na musisi kabela eyo nchamba ya jitiga pao amuswiri mawana lino ikuti abajiti kwa uti mutamuswiri lino sajisi mkazo wajejo mlindu nchali wano hela lino ulegela buyo mwya usalala usiga akubona na pojamba wana ikuti na ejo ajigoba jintu chijonya mwamu yesu nchaga jita okukose nkogonja iwitina walimwi mponya awa tambo yeya ngongwe talindime temuzi ndaliambilira temuzi abobo ikuti jajitangwe nimwini mulindu ujisi ulimwa kubotulogo muya wakwe utaligamboka kuti watamika janza iliakwe muchulu nyonsi magali miswangano akuba bona atamika manza abo muchulu uyitambuli obo kabela muya usalala uhuira nchobeni ubambira obo mbwagabete mabona mbombobo eyo tajambi intujiri jonsi iwa mwa abagira abongorora mponya wa bambia ponya wa iwa pona mga intu mamaru oyu iwana ponya wa intu ziyonsa zimbi ewa olisi mwagali umiswangano akubona inzira zintu eyo akubona inzira ya zintu eyo tajambi jintu lemo nindu uboneka akuba uguri mwagubotologo muya wagwe ino mwini ndo ujiswa nitu nyumwe jirubite na mlanginila nzira mwalia ulikumbeli yangu lino utafure mchobo wazirio na jintu nyumwe mchobo wazirio zienzu mbombo wa mwini na pokuti nyamuna chanzere kwa utekwa bantu alibone wabona ndabona mwini ndo ukumbeli yangu igajita jintu nyumwe ufumbwa mbojiwe jiri atep wabona chibotu ino utekwa ibuyo usibe igambo walo mtu mbotu amulangile anini buyo anumuya kwa imu kunaniga linonyonsi amukare amba temerogo amuzumanane ikupaila ambe mpailo nkambo na obona kwaenda nchobeni atara ya punga kwaonya buyo mwabona lino amba temerogo atuwane mbunindu alubo ikugana na buyo angwe uhumba ejo chagwa ambila nja chejwe jiri atafule ni penzi ya mwida amuchobo umwi wabulwazi wabuyambuirwa na jintu yimwe mwida idotera wajiranga eji alimwi igwamba ujisi eri penzi eji ni ilamfu alimwi rumwi jagamba ikuba ausa eyo ibuga alimwi rimwi wamba jintu yimwe yagare jinsi ejo tumbo na muhwa igamba jejo wabona mbombobo mbombo chobeni zinari yako ngumuga makro mbombobo kusumana nalino akushoma moyo wako onse Sama shoma, umane igulira bobo, kala usule ugu ya mane, imapunga ayo, akanyana ayo, laga jiswede, mwa igabotu walino, utina ula shoma, uligabotu lino, chibotu, eyo, yajijita, amen. Wagumanzi. Mwarumi, yutandira, walibo vya gusule, ilyawe obuya, akuyuma, iwansinga, jabuloa, utina ulashoma ayabo, munene, wakumanzi, na mwanzi kubona, oyo, mumuni, ulengerera, onyaria, amalange, mubala, waila brown, awo, semuzi mwarumi, sena mwene mbubumbi wangu, washoma buyo, mwami Jesu, lino, amui, ngoyo mfanda munini awa, gana kajisi, insingo, neapingana, chejowe, semuzi, washoma mjizi, iyo nsingo ya mfanda, ila uroroga, utina wajishoma.
What did she touch?
Wagumanzi, hallelujah. Uri yintu umeji mbe jatuki jansingo. Na jibona, waro mwana kasi. Segonji umubona pabede mhya. Ulikede awa, garira, mugarayri. Boshoma amwami Jesu Kristo. Insingo yago, yobagabot. Boshoma, semuzi mwana kasi. Tinamu wene mbubumbi wangu. Intubu yo, yadegu jita kushoma Jesu Kristo. Senamu ashoma awa, amubi haru shomo.
I don't know you, sir.
Seguzi mnene, taduzibenepe, kujimo mburi mwezi, ulashoma na uti Jesu Kristo inga, wandambila penzi, yago mbalibede, ulazibana, chirirureme na pe, embona, utina inga washoma, moyo wako onsi, lino.
Keeps going to the audience.
Zumana na kuya umbunga, ulashoma na kuti, munga intu wago, kuya uyopo na walo, ipenzi ya liso, ujiswa penzi ya liso, ulajishoma, tozuikuwa kuna pe, pepe, ebozwa, ulima nzimanji, nzira imwi, jolopo, ilia mkomwe, ngu California, Los Angeles, weta, koswa, baboman, wakubagabotu, ilo Jesu Kristo, ilo wakubagabotu. Sayamu ulashoma, Lino, nyebo, umuya umu inga, wapone siwa njoya, lino, kutina wajishoma. Mula yishome jo, ino ujati zendwe, mundando wa mipairo, mula yishoma ayabo, wababu yo arushombo. Akutasumba usia, washoma amoyo wako onsi, lini, wajimulidu, inkamo cheima, alingue, ulimoji imojibi habi, ulimana kasi ulafuwa ponya awa, utina, nitujimu, iyajitua ulingue, kambo, ulihumbiri dwe, jimhule, wabona, jimhule, yojisia atala, iya wena, duwaba nyo mwisi, tujisi jimhule, yo atala, ya batu, ya wakopa, kamera, ya zifoto, mbuonya mboli, angelo omami, kweye jisi, kajirengelela, mumugane Yesu, jintu jipatilogo, jibonega, igusia, mboli, igambizi, kasei kroni, Mjirengere ata ya mungana gazi. Daga muambila utakopa jifoto. Elio mwyo sara wakati. Wajikopa njoyna lino. Elio waga kupa jifoto. Kavela bobo. Mujagabete mwabona. Mawasobilo awa. Yalengere la ponya uwea. Nyomuna wantuba suwa ujikombelo. Nyomuna mwi ibarigo. Abo. Ibarigo kuno. Mwes Friday. Abalo. Mcheji ntunchidonya. Wajirengere la ponya atala ya mungana gazi. Oh.
She's got cancer.
Ujisikule nge. Bombo. Subiro. Bombo. Sambo bobo. Nyamana janzari ya utina kasimpe. Mwawana, lino mutima wanka, ya utawe kwa amba jili jonse. Mwawana, ushomo vyo, wagwe, ndorwaji jita, goya, ushoma. Amen, amen. Utajisumba usi, goya vyo, akushoma, moyo wako onse. Penjiria moyo, lilaja, iwantumanji, pere, lega kuchai, utina uyo ushoma. Amen. Goya vyo kwa amba ndarumba mwami, goya, ugabe, ikabotu, nchibotu. Itiagrosu, yenda kubamba, iwa jonda masu eji, bumi kwa kubohonsi, kele kutina wa shoma, mwaya kubohonsi, Yesu Kristo, ya kubamba, iwa kubotu, saura jishoma, tariga ruendoru wago, wea burumbareza. Kwa shoma na mwaya kubohonsi, ya wawunka, uyo ya ijirario, ijago, kabela, iyo penzi, ya mwita, iyo usia. Kwa buyo, akwamba, arumbwe imwami, kwa mwamu shoma, mwaya kubohonsi. Warejisi ayabo penzi ya mwita, kushoma moyo wako onse, nagulunka kabea Jesu Kristo, uyo kubamba iwagabotu. Hino yo wanzo obo, yebo, upenze kwa igulibiriga, iwari, wautuwa ansi, iutandila iguba, mungunyonga na iupati, satani, ulabeja, ulinduwe, ele, guamana lino, wandishomana, goya, agwamba, arumbwe mwami mwami Jesu ndagomba kuti uyoponya mugisi wesu namwamba kubaka botu muzina la Jesu amen bora washoma mugisi muzina la Jesu Kristo nabikamanza angu aringwe uponese kwakwe bora mwesu wangu muzina la Jesu Kristo nabikamanza angu amugwesu uponese kwakwe amen Mbagaiba jisi mwe oshoma ya janza ya tambiwa inobika janza iyo amutu mwe utoberandu Yewati saa Amos inga wamba ejo inga najitancho weni Kero ndichi ili ya mwami tambika janza yago oshoma Jesu wakati estende ziyoba tovela awa shoma Kutunaba vikamanza abarwazi Agwano kiriga gamba kutu inga bayoba gombera Igati utunaba vikamanza abo abarwazi Janza ibo yo Yugubikwa alimbabo Bayopon
Let us pray Lord Jesus The king has
Atugombe Mwami Jesu Mwami wakuruma Mavili yawe Izitendezi obatobe abashoma Utunaba vikamanza abo abarwazi Bayopon Mwami reza Awegoti daimona yonse Ikwire Awegoti uwasponse uzwe Awegoti diabolosu Asundwe, kabera, banabalesa, baswe, mwuyage obu, sunumasigu, mwuzundo anguzu, kabuge, wa Jesu Kristo. Kwa ishoma, mbombo, wabikabio nchobeni, anchijo, gwamba, wikabuyo, mwibikide, janzariago, amutumwe, gwamba, mwami, baponye, yenda kutu upaire, la paira, yenda kuti, upaire mutu, mwe, uli, uli muna Kristo, mwindime, toonse, Biba na Kristo, lino wapairira mtu umwe, wala kupairira. Lino mbobu chumbo yanda mtu umwe, kupairira. Wapairira, mbobu yanda mtu umwe, kupairira. Waitira ba mwi, mbobu mbonga wayanda iba mwi, kulindwe. Kairira nchomeni, usinisia, mbobu yoyo, mbobu yanda ba mwi, igu, kupairira. Eyo mkairo orushum, yokuna ibaruwasi, ulesa, yobabusia, lino kutina, wakajisi, utashum, kumwi, uliogusikwa, ikuswa, ulimbabo.
Prophesy. Who can but testify when the king roars? His word says he's the same yesterday, today, and forever.
Kambozi, imwami wahuruma, nguno utagonzi usinsima, nguni utagonzi ujita, ngunguru raji indi mwami ahuruma. Ichwili ya gwerirati, ngumbaboja ngwenya sunu abia miaga. Mwesu fiola, bora, leza gulongizi.